kanti futhi ngaletinye tikhathi
ngaphandle
ngaphandle kwelugcobo kubantu bayehluleka kuluthola. Ngiyajabula kakhulu kusihlwa kuba lapha enhlanganyelweni nani nonke makholwa nemnakethu lothandzekako umelusi lapha. Umnakethu Sullivan, umnakethu Loligugu, siyakhuleka namhla ndzawonye futhi sikhuluma. Labaningi bebabita lusuku lonke ngoba bafundisi labehlukene, tindzawo letehlukene, bafuna kuba ne bashiye lapha kulomunye umhlangano noma ndzawanathite. Kodwa angikaze ngime kusukela ngakhithimisi futhi sengidzinwa kabi. Wonke umuntu uyathi ukuthi cishe nginetinsuku letisithupha noma letisikhombisa kuthi ngiphumule. Ngakho ngifanele ngibe nako nje sengithi angiphele futhi niyati siyaye sishiye umhlangano lapho ngalesinye isikhathi leminingi impela nje yemibono lengemashumi lamathathu ngebusuku. Akekho loyo ke athi ukuthi lokho kusho ukuthini, kukuthi lokho kuyoba imfihlo lengiyohamba nayo ethuneni nankulunkulu. Bebangavele nje wena ayikho indlela yekukuchaza, uvele nje kukhona nje ungeke nje ukwende futhi akekho lowathiko. Uma cabangani ngaloku nje umbono munye lovela enkosini yethu Jesu futhi wathi ngiyabona ukuthi ngiphelelwe ngemandla. Wesifazane wamthinza manje kuthiwa nike ngesonike lesisinziswe ngemusa. Into kuphela lekwentako leminingi kunalona niyoyenta sethembiso ngoba ngiya kubabe. Futhi nango malukatana wami ngesikhathi asemhlanganweni kulolu hambo lolwendlulile loluthe lwemavikili asiphohlongo, ngesikhathi efika ekhaya waya embhedzeni tinsuku letintsathu noma letine kuthi nje aphumule, wathi bekacishe angilofile. Yebo-ke labafana bonke sebathi abathi kulengisa emahlombe yonke indzawo. Ngifika ekhaya futhi ngisengakakhiphi nehafu yemaphutumende ami, ngaze naku ngihamba lusuku lonke busuku bonke, futhi ngihamba lusuku lonke nebusuku, futhi nje ngichubeka kanjalo ngichubeka. Ngabese ngithi yebo-ke manje ucabanga ukuthi kulukhuni nje kuhambahamba kuma nje emhlanganweni, futhi wehle uhlale phansi emhlanganweni uwujabulele, uye ekhaya, uye embhedzeni, ulale ihafu yelusuku lolulandzelako uma ufisa uvuke, futhi uye emhlanganweni lolandzelako. Bese-ke uyakhathala, uthathe nje umthwalo wamunye waleyo mihlangano uwubeke emahlombe akho futhi wathi ukuthi unemthwalo ngawo. Niyabona uphendvule kuyo yonke into. Bese-ke uyashumayela. Uma imizuzu lengamashumi lamabili yekukhuluma ngekuba nemthelela icathaniswa nema-awala siphohlongo emsebenti lomatima. Ngakho isayensi ithi emtimbeni wakho ngaletinye tikhathi ngishumayela li-awa nehafu ema-awala amabili. Ngaphandle kwaloko lowo mbono munye utokutsilida kakhulu kwendlula tinsuku letintsathu tekushumayela lebeti yokwenda. Niyabona na? Bese-ke uba nemashumi lamathathu aleyo busuku bunye. Niyabona na? Niyabona ayikho indlela nje. Kungummangaliso, ummangaliso logcamile ngekwawo kuthi uNkulunkulu ungivumela ngiphile futhi kwenta lokho ngenxa yenu. Yenu bangakhe labake beva ngaRaymond Ritchie, umnakethu Raymond Ritchie? Cha, eLos Angeles ngalolo bunye busuku waguxa phansi eceleni kwami futhi wakhuleka. Niyathi Ritchie, umnakethu Ritchie use benikwathi loko na? Loku bi kakhulu kwamphonsa phansi waba nestroke. Bekacabanga ukuthi bekangenda nje lokukhulu njengaloseceleni. Ngakho wesuka wahamba futhi wathatha emasimu etimishini wase uyabuya futhi wathatha imvuselelo futhi sewuphelile. Futhi kwamenda washaya stroke unekwethuka futhi usesimeni lesibi kakhulu futhi umfolo kahle lomncane. Wangena wathi nje angangibona wetama kukhuluma futhi waguca phansi futhi bengitama kuhlanganisa lokho lakusho. Wathi mina kethu Branham ungasolo uchubeka kanjalo, wathi ungasolo uchubeka uyoba njengami ngalolunye lwaleti nsuku leti, ungakwendi lokho nje. Kodwa ngiyacabanga mhlawumbe inshisekelo yethu ishisa ukuhlakanipha kwethu, ngako sisasolo sihamba nje. Noma kunjalo sethemba iNkosi ukuthi kutolunga. Ngiyajabula kakhulu kubona labanye bebangane bami ekhathi lapha kusihlwa. Wethu mabhalane wami wangasense umnakethu Magwaya nemkakhe basuka eCanada eSaskatchewan. Futhi ngiyajabula kuba nabo ekhathi, nabo mnakethu lababili lapha labavela endase eKentucky. Angikhoni kukhumbula emagama abo. Ba ngikholwa ukuthi empeleni bavela eArkansas. Aniveli khona yini bazalwane? Futhi nite emhlanganweni. Futhi ngibona umnakethu Dauchi noma Dauchi Dauchi lo setting ephandle lapha lovela uvela lapha eOhio nemkakhe lothandzekako emva kwakhe lapho. Ngijabula kakhulu kunibona nonke ekhathi kusihlwa nalabehlukene emgwaqweni. Ngiyambona umnakethu Charlie naRodney naRogers, umnakethu Sotman. Futhi ngingaphansi kusihlwa labanye Billy bekangitshela kulenzambama. Ngijabula kakhulu ukuthi ulapha kusuka endasi le eGeorgia. Labanye babo bathi niqhuba kanjani na? Wathi kumakhatha kakhulu kodwa si. Ukuphi umnakethu Welch? Angisakuboni kancane nje. Ngani uhlethe ingqo ngaphansi kwebuso bami lapha? Nathathe Evans. Ya, bukani lapha. Liqembu livela eGeorgia lapho. Loko kuhle, ngiyajabula kuba nani nonke ekhathi. Manje inkosi ihlale njalo imbusisa umnakethu Sullivan ngekusimema lapha. Utethwese umthwalo wekusekela ngetimali ngaphansi kwaNkulunkulu ku. Ngiyacabanga nine bantu njengoba ngiconza. Umnakethu Sullivan utonishiya masinyane nje. Uyahamba. Futhi nitoyikhumbula le ndvodza lenkulu. Ngoba umuntu lotimela yedwa lucobo ngephandle lapho embikwesive kuthi asite ngetimali. Loku njengaloku niyabona ukukhombisa ukuthi uyanithandza utama kwentela abantu lokutsite noma nakungenjalo bekangeke akwente lokho kunjalo inceku yaNkulunkulu yeliciniso sibili wethembekile impela ngiyamthokotela umnakethu Sullivan ngenhlitiyo yami yonke indoda leke ibe lutho tsite ngumuntu loma yethwa yena naNkulunkulu yethwa lowo ngumuntu kukhona emgwaqweni waseJericho kunenzawo nje yalababili akusesiko noma lokungaphansi kwaJesu nawe nguloko kuphela futhi ngako nguleyo ndlela lesifanele sihambe ngayo ngale ndlela lencane yonke indoda leya ke yentela uNkulunkulu iyahamba ngendlela lefanayo kunjalo bagcekiwe bashiwe balahlelwa ngaphandle kuyo yonke iminyaka donke tikhathi bebafanele bahlupheke ngento lefanako ngako sifana nje njengoba banjalo into lefanako sifanele sikumele sodwa kodwa hayi sodwa uhlala akhona siyababonga labo bantu labakhona ngalapha kulendlu yekugcina tikhali laba sivumele saba lapha kulendlu yekugcina tikhali futhi uma bakhona nzawana tsite banga liva liphimbo lami ngiyawuthokotela impela lo musa wena madodza inkosi nibusise njalo kukuthi manje ngumbutho wetembo wase United States uthi siyakhuleka ukuthi uNkulunkulu utobabusisa ngalokuchebile futhi abaside futhi ngiyanitshela siseluhlelweni loluvikelako siyakwazi lokho etulu naletinye tive nakanjalo njalo futhi sizama kubehlula emjakweni wetinjumbane bazalwane bami kunemjako munye lesifanele siugijime lo ngumjako kusuka embetheni weluswane kuya ethuneni nebuso bethu bubheke eCalvary nango umjako naso sivikelo sethu siseCalvary nginike lonke lisotsha eUnited States leli tinikele kuNkulunkulu ebusweni bakhe akhuleka futhi ungachumisa tonke tinjumbane futhi umvumele ahambe kunjalo siyovikeleka ngekuphepha kakhulu ukuthi sonke sive lesingaphansi kwelizulu siyosesaba njengoba kwakunjalo ensukwini kaSolomon ngikholwa ukuthi ngashumayela ngaloko nangigcina kuba setulu lapha indlovukazi yaseningizimu ukuthi Israel beka ngenathi ngatsato kanjani ngaleto tinsuku nganoma ngutiphi letinye tive tonke tati besaba bebethemba inkosi angikholwa ukuthi ningiva kahle ngabe kukhona kuwawada kuloko niyakuva ngephandle lapho kahle emuva le bengicabanga ukuthi kuvakala njengemsindo lowawadako ake sibone ukuthi ngingakuntshintsha yini lokho ngabe lokho kungcono nikuva kangcono lokho emuva le akukho muntu lowenta umnyakato nikuva kangcono lokho lapha ngikholwa ukuthi ngephule ipulpit yami kunjani lokho lokho kungcono na kulungile setotama kukushiya lapho manje sifuna kusheshe siye evini nginihlale sekwaze kwephuteka itolo ebusuku ngale ebandleni leminakethu Sullivan kodwa si
I especially enjoyed what the Lord gave us on the
Ngikujabulele kakhulu lokho inkosi lesinike kona ngemisindo, imisindo lengaqondzakali. Futhi sitamile kuchaza imisindo lengaqondzakali yalolu suku. Kwase kuthi-ke emva kokuba sesichethile ngayo yonke imisindo lengaqondzakali, sase-ke siletha umsindo lo wawuqinisekile. Ngiyabonga mnakethu Jean, mhlawumbe lokho kutosisita. Sisita kancane nje, kulungile. Ngemisindo lethi ite yelusuku. Futhi sithola ukuthi bekunemsindo munye lo wawuqinisekile. Loyo bekungumsindo welivangeli. Nekuthi livangeli lefika kanjani, hayi ngelivi kuphela, kodwa ngemandla nangekubonakaliswa kwamoya longcwele. Loyo msindo lowefika ngelusuku lwePentecosti, njengekuvunguta kwemoya lonemandla. Lokho bekuqinisekile ukuthi kuphila kwakufikile ngoba bekukuphila kwakamoya. Ngiva kangcono uma ngikwesekela. Kwesekele na. Kulungile. Ngitotama kuthatha leminye yemibono yaPaul Rader. Bangakulaba-ke babona Paul. Ngamhleka Paul, bekavamise kubuyela emuva le kanjena sonke sikhathi enyusa libhuluko lakhe. Khona-ke bekathola liphuzu lakhe, futhi agijimele ngqo langembili ngemandla akhe onke, futhi aphakamise tandla totimbili, futhi ngakho bekabuya le embhobheni wakhe. Ya, kwentekile, ngabona umnakethu Nathathe Collins bahlethi emva lapha etethamelini. Umuntu akakholwa ukuthi uNkulunkulu uniketa abashumayeli be-Methodist umbhabhatiso wamoya longcwele. Nako kuhlethi lomunye lamniketa umbhabhatiso wamoya longcwele, umshumayeli waseMethodist, umshumayeli waseMethodist yaseKentucky, lowemukela moya longcwele nengceku yankulunkulu lethobekile manje. Ngako siyajabula ukuthi moya longcwele wanoma ngibani lowufunako, noma ngibani lofunako kuta ngemibanzela yankulunkulu angemukela moya longcwele. Ya, kwema-Methodist, ema-Baptist, i-Presbyterian, iLuthela, iKatolika, liJuda, iProtestani, lomthubi, lomnyama, lomhlophe, lonsundvu, nalonganaki, sonke ndzawonye, moya longcwele, wawonke wonke. Manje ngifisa kukhothama, uma nitokhothamisa tinhloko tenu, imizuzwana lembalwa nje sisakhuleka. Futhi ngaphambi kwemkhuleko netinhloko tenu tikhotseme, uma unesicelo lesikhethekile, ungakwatisa yini lapho uphakamisela tandla takho kuNkulunkulu na? Bamba sicelo sakho nje enhlitweni yakho. uNkulunkulu akubusise, kwangathi uNkulunkulu anganiketa ngamunye wenu sicelo senu. Babe wethu losezulwini, sisondzela esihlalweni sakho sebukhosi semusa, hayi sihlalo sakho sebukhosi sebulungiswa, Nkosi. Besingeke sakumela, asicela ibulungiswa, besingalahleka, kodwa sicela umusa. Futhi sida ngoba wena usibitile ukuthi side, futhi sinesethembiso ukuthi sidokwemukela loko lesikucelako uma sitofika ngesibinzi singangabadi. Futhi sikucela egameni leNkosi Jesu, ngoba kubhaliwe noma yini leniyendako ngelivi noma ngesento, kwendeni konke egameni laJesu. Wathi cobo lwakhe asesemhlabeni, uma nicela babe noma yini egameni lami, ngiyolwenda. Futhi siqinisekile ukuthi siyakuthola lesikucelako, ngoba sida ngekukholwa, sikholwa ngako konke lokhu setinhlitiyweni tethu kukholwa ngako. Futhi sikucela egameni laJesu ngemusa nesihawu nesibinzi sekusidungeleda kusihlwa, futhi usiphe ingxenyelo enkulu yamoya wakho etinhlitiyweni tethu njengoba siwudzinga. Niketa kukholwa kulabo labaphakamise tandla tabo, futhi ngingilomunye wabo ngenxa yesicelo lebe sisenhlitiyweni tethu, kuthi sitokholwa ngato tonke tinhlitiyo tethu ukuthi utosipha sicelo sethu. Ngoba sinikela inkonzo nathi lucobo kuwe, kwenta ngathi njengoba ubona kufanele. Njengoba sisondzela evini kuthi silishumayele, vumela moya lwengcwele ete futhi agcobe emavi. Futhi wahlanyele enhlitweni yethu sonke, ngoba sikucela egameni laJesu. Amen. Manje nine lenibhala phansi ngalokho ejwayelekile imibhalo, ngitonicela kusihlwa ukuthi nivule encwadini ya Deuteronomy nesahluko sesibili nelivesi lesithathu lalesi hloko.
Ye have been on this mountain long enough. Turn you northward.
Senibe kulendzaba sikhathi lesidze ngalokwenele guqukelani enyakatho.
I like to teach from the Old Testament.
Ngiyathanda kufundzisa kusukela eTestamentini lelidzala ngoba iTestamenti lelidzala lingumfanekiso walelisha.
And as we approach this most solemn.
Futhi njengoba sisondzela kulesi lesinesizotha kakhulu sihloko lesingcwele kusihlwa njengoba lonke livi lakhe linesizotha futhi lingcwele.
I wish to set up a parallel.
Ngifisa kuhlela lokuhambisana neliTestamenti lelidzala nalelisha tinsuku letendlula netinsuku letikhona manje. Bekungaba kuncane kukholwa kwaIsrayeli uma lomunye bekangabatshela ukuthi bakhashane ngeminyaka lengemashumi lamane evende sethembiso.
When they were saying, shouting and dancing in the spirit.
Ngesikhathi bahlabela bamemeta futhi badansa emoyeni ngakulololunye luhlangothi lwelwandle lobovu.
They would have never believed it. If someone would have said,
bebangeke bakukholwe kube lomunye bekangathi niphumile kuhluphekeni manje nekuhlushwa uNkulunkulu unikhululile futhi nawelela ngesheya.
They wasn't but just a few days journey away.
Futhi bebange njalo kodwa nje luhambo lwetinsuku letimbalwa kodwa noko kungakholwa kwabo kwabagcina ehlane iminyaka lengemashumi lamane budze.
And our fathers come to that same place about 40 years ago.
Nabo babe bethu betha kuleyo ndzawo lefanako cishe iminyaka lengemashumi lamane lendlula noma ngetudlwana. Simo lesifanako sasikhona.
Israel had had a great revival.
Israeli bekanemvuselelo lenkulu futhi bebasendleleni yabo lebheke evende sethembiso.
God had sworn that he would take them.
Lapho uNkulunkulu bekafungile ukuthi bekatobathatha abayise kubabe wabo Abraham futhi bebawelela kuleli vele sethembiso netethembiso taNkulunkulu tibusiso etikwabo.
The hour of deliverance was at hand.
Neli awa lekukhululwa laselisethute naNkulunkulu bekende konke lebekathembise kukwenda futhi bebasendleleni yabo leya kulelo live. Bekungesiko kodwa nje kukhwesha ngemamayela lambalwa. Ngukale emephini ngikholwa impela ukuthi bengingakuhambisa ngaphansi kwetinsuku letisihlanu ugcobo lwami. Uvele nje usuke futhi uhambe ngesikhathi setinsuku letisihlanu kusuka elwandle lobovu kuya lapho bawela khona iJordan ukuthi bangene ePalestine.
Just a small journey. And yet because of their unbelief.
Luhambo loluncane nje kepha noko ngenxa yokungakholwa kwabo kwabagcina iminyaka lengemashumi lamane ehlane. Manje leyo into lenesizotha sifanele sicabange ngako sikhashanyana. Bebakholwa kancane ukuthi kwakukhona emanti aseMara bekahleti embi kwabo noma lihlane lesono. Noma indzaba sinayi noma iKadesh Barnea lapho behluleka khona ngalokuphelele kuNkulunkulu. Ngesikhathi kusukwa eKadeshi bekuthi insuku letishumi nakunye kuphela ukuthi bewele. Abazange bakukholwe ngoba bese bavele babone into letinengi kakhulu letinkulu tendiwa. Bebaqinisekile ukuthi bebasentsandweni yaNkulunkulu njengoba nje bobabe bethu bebanjalo eminyakeni lembalwa leyendlulile. Futhi bebanjalo kodwa ngulapho labenda khona liphutha labo lelikhulu lelibulalako. Bona liphutha lelikhulu kunawo onke Israel lake walenda kwakungesikhathi agceka umusa futhi wemukela umthetho. Wenda liphutha labo lelikhulu kunawo onke kuExodus 19 bekungilelinye lemaphutha lekufa Israel lalenda.
The covenant that God made with Abraham was completely grace.
Sivumelwano uNkulunkulu lasenda naAbraham bekungumusa ngalokuphelele kodwa umusa wawubanikete umkhululi umprofeti libundlu lemhlatshelo walalinikete imvuselelo lenkulu kunato tonke labake baba nayo kepha noko bebangakeneliseki ngayo bebafuna into letsite lebe bangaphikisana ngayo bebafuna indzawo lapho bebangaba nento letsite kutsi bayende kuko futhi kungaleyo ndlela namuhla nguleyo ndlela lokwakungayo eminyakeni lengamashumi lamane le ndlula nabo babebethu bephentekostali umusa wawubanike imvuselelo futhi wabakhipha evele futhi baphuma encushuncushwini lebebakuyo emahlelweni abo labangiyiwonge ligama nje netinhlangano nakanjalo njalo futhi bekabalethe emvuselweni lenkulu kunato tonke labake baba nayo wathululela moya longcwele ethi kwabo wabagcwalisa ngamoya bebahlabela badansa emoyeni banesikhathi lesimnanzi futhi bebangathi ukuthi kuyo yonke le minyaka bebakhashane esethembisweni lesigcwele kodwa njengoba bekunjalo nga-Israyeli wemvelo kunjalo nga-Israyeli wakamoya singema-Israyeli ngoba siyintalo ya-Abrahama lawo ma-Israyeli akusiwo asenyameni kodwa ngulawo akamoya thine lesifile kuKristu sithatha intalo ya-Abrahama futhi sidindlalifa na-Abrahama ngekwesethembiso
And Abraham was not a Jew.
Ngakho si futhi Abrahama bekangesilo liJuda. Abrahama bekawetive eveni lemakhaledi nelidolobha laseUri. Bekawetive mbamba. Manje kaphelani kodwa bonke bebakweshile ngenxa yokuthi bala kwemukela lokho uNkulunkulu. Lebeka banikete kona. Futhi bebafuna kwengeta lokuthite kuko. Ngilapho la sihlala njalo senta emaphutha ethu. Ngesikhathi sitama kwengeta lokuthite kuloko uNkulunkulu la kwendile. Naloko uNkulunkulu la kushito. Kuyekele kanjalo nje. Sekube iminyaka letinkulungwane letimbili batama kwengeta livilinye emkhulekweni wenkosi kulenta libe ngcono noma asuse livilinye kulenta libe ngcono futhi ungeke ukwende ngoba uma akhuluma liphelele futhi uma wengeta noma yini lokunye ekupheleleni uphumile eluhlelweni uNkulunkulu wenda noma yini kuphelele futhi uma sitama ukucabanga ukuthi udzinga lusito lwethu akadzingi umsitho wethu uNkulunkulu wena uthi yebo ke ufanele asebentise bantfu ukuthi bashumayele livi njengoba nje Johane athi uNkulunkulu amvusela Abraham abantwana kulamatshe lawa akasidzingi ungumdali angenda noma yini lafuna kuyenda ngoba uNkulunkulu Manje sithola ukuthi donke letinto leti bebaneliwundlu leliphasika lelinikethiwe. uNkulunkulu bekabanikete imana levela ezulwini yeluhambo lwabo. Bekabanikete lidwala kunatha kusukela ngesikhathi bomile, inyoka yelithusi kubaphilisa ngesikhathi bagula. Kepha noko ngakho konke lokho bebafanele babe nemthetho. Bebafuna sesendakalo sesayensi yetenkolo. Kude babe nento letsite laba ngaphikisana nayo futhi bahlele futhi batihlakade lolo luhambo lolufanako lwento lenteka kubo babe bethu bePentecostal eminyakeni lengamashumi lamane lendlula ngesikhathi uNkulunkulu akhipha indvodza eCalifornia linigro liso linye linemasoli umnika lwati lwempaphathiswa moya longcwele Kusuka lapho kwakheka iAzusa Street, imishini lenzala yaseAzusa Street. Kusukela lapho isakathekile yaze yathanyela sonke sive. Kusukela kusinye sive kuya esiveni emva kwesive. Yaze imvuselelo yePentecostal yavutha ndzawo tonke. Sibusiso lesinjepho, uNkulunkulu lasinikete ngemusa. Labanengi babo abakhonanga kubhala ligama labo lucobo. Labanye babo betha enkonzweni ngetidwedwe. Baphumela emizileni wesitimela baze bacobonga umbila logcwele esandla bawushaya emzileni. Omake labancane kondla abantwana babo kude umyeni wabo akhone kushumayela livangeli. Bazulazula bebayahlekiswa ngabo bahalathiswa futhi babitwa ngebagcithikile abangcwele bachitha busuku bonke ejele lusuku emva kwelusuku labanye babo bebafuna kubafaka esibhedlela setinhlanya bathi bebahlanya
provided for them.
Nkulunkulu bekabanikete lenye timvuselele tinkulu kunato tonke lesive lesilesake sayati. Angikhathali ukuthi kwakukunini akukaze kube khona imvuselelo njengemvuselelo yePentecostal. Kunjalo Wesley bekangakaze abe nabo akukho namunye wabo lobekanabo Spurgeon, Calvin, Knox bakuculi labakhulu kodwa bebangakaze babe nemvuselelo njengemvuselelo yePentecostal indlo lenkulu kunato tonke leyasha umhlaba kusukela moya longcwele wehlangela usuku lwePentecost akukho lutho khona manje babana lokunengi kuphenduka eminyakeni lophelile libandla lucobo lwalo labeka lokunengi kukhulumisana kunaloko cishe impela Wonke mabandla ahlanganiswe endzawonye. Uva Billy Graham akhuluma ngako kungesiko kwadzene. Ungeke wakushaya indiva. Silende kuphi liphutha lethu. Njengoba Israel enda, besingeke sihambisane nje. Sihamba ngendlela moya lwengcwele lebeka sihola ngayo. Sathingeka sengethe lokuthite kubangela kungakholwa ukuthi kungene. Kube Israel bekaqhubekile alandzela indlela inkosi leyayibahola ngayo. Emavikini lamabili, bebakathe basevende sethembiso, kodwa bebafanele babambise lokuthide. Futhi kube libandla lePentecostal belichubekele emoyeni, indlela nkulunkulu lakumisela ukuthi kuhambe ngayo. Futhi bekasavele akufakazele ukuthi bekakuko, ngabe besihlala esikhathini seminyaka leyinkulungwane. Kodwa benda into lefanako labayenda emuva lapho, njengoba iBhayibheli lasho kubaseKorinte. Leto tinto tathi tibonelo tethu, lokwenteka kubo kwenteka kithi. Kwendekani, into yokuqala lebe singeke sibe ngiyo, siqhubeke siholwa ngumoya eqenjini lemakholwa. Sadzingeka sibe nento letsite kuchaneka ligama kithi, besifuna kwenta inhlangano. Ngako bebabumbile nekuthi yini leyakwenta lomunye wathola sambulo ukuthi bantu bebafanele babhaphathiswe egameni laJesu esikhundleni seyise indodana moya longcwele. Futhi esikhundleni saloko kwase kwentekani-ke umkhandlu lomdzala lomkhulu wathi ngeke ukuthi ube yi-Assemblies of God ngaleso sikhathi. Kwentekani na? Ligama laJesu lalifanele libende inhlangano lebitwa nge-PA of W, EPAJC. Nato tonke letehlukene lomunye eta ngelihashi lolomunye eta ngelifu. Ngulapho lanenda khona liphutha lenu. Ngulapho lanona khona kabi kabi. Anikuyengelanga ngani na? Uma lelo gama Jesu nato tonke tinto tabo letincane lonato na kanjalo njalo bekungakalungi. Nkulunkulu wathi wonke noma Jesu wathi sonke sithombo babe wami losezulwini langa sihlanyelanga siyosiphulwa. Kuyobalide uma kungesiko kwaNkulunkulu. Futhi uma kukwaNkulunkulu, ngubani lento okumisa? Ngulokho-ke kuyekele kanjalo uNkulunkulu akabe ngumbusi. Kodwa sathi ngeke sihlele, manje sinebakamunye, bakambili, bakamthathu bahlakathekile baphikisana lomunye nalomunye. Emacembu lamancane singuleli khulu kunawo onke, siyingcosana ngesibalo. Silinengi, singuloku, singulokwa. Sinalokuhle kwendlula konke, sinemali lenengi, sinetithunywa tenkolo letinengi. Asikehlukane, asikafanele ukuthi sonke singumtimba munye, simunye ethembeni nasemfundisweni, simunye eluthandweni, moya lwengcwele. Phambili masosha langamaKristu nimasha njengekuya empini nento yinye embi kwethu, hhayi inhlangano, kodwa siphambano saJesu, sihamba phambili. Bekuhlala kunjalo ukuthi bantu ufuna kwengeda ingxenye yabo, bende loko labacabanga ukuthi kufanele kwentiwe. Into lefanako yenzeka ngesikhathi Israyeli athatha umcabango lebe bafuna kuba nenkosi. Nkulunkulu bekayinkosi yabo. Nkulunkulu bekahlala njalo afuna kuba ngikho konke kubantu bakhe. Kodwa umuntu ufuna kudenda lokuthite kubo, ngoba sifanele sibe nemagonsa esifunza, sifanele sibe nabo PhD, futhi sifanele sibe nato tonke letinye ticu letinkulu nakanjalo njalo. Kudendela umuntu lotobuka edulu kuye ukuthi bonke labazalwane laba uthi yebo-ke bathophikisa futhi balwe futhi bahwilitisane futhi bajube emakhona kuthi bathole lusiba esigcokweni sabo. Sikubita kanjalo ngani? Kulihlazo, kuletha kungakholwa. IBhayibheli lathi ungaba kanjani nekukholwa uma unekukholwa kulomunye nalomunye, netinto letinjalo. Ungakwenda kanjani uma utama kuthi lendoda yesifunda isekhathi sifanele siyilalele? Umbishopi usekhathi sifanele simlalele. Umfundisi wesifunda usekhathi sifanele simlalele. Utama kuba ngumuntu lothitha enhlanganweni yakho. Ungeke wakwenda bese ke uba nekukholwa kuNkulunkulu. Ufanele uthengise yonke into ukuthi ube nekukholwa kuNkulunkulu. Ngiloko iPentecost la iqala khona. Ngiloko iPentecost lekwende ube yiPentecost. Leli gama lelithi libandla lichaza ukuthi lababithelwe ngephandle. Israel wabithelwa ngephandle. iPentecost yayibithwa futhi ehlukaniswa. Israel bekalibandla laNkulunkulu. iPentecost yayilibandla laNkulunkulu ngesikhathi libithelwa ngephandle futhi lehlukaniswa. Kodwa wendani ufanele utiphathise kwabo bonke lalabanye babantu. Ufanele wende letinto labatendako. Ufuna kufana nabo. Ngesikhathi Israel afuna inkosi, Samuel lomdala lolungile umprofeti wababithela enhla wase uthi lalela, kukhona lengifuna kukutshela kona. Ngalamanye magama kanjena, awufuni kufana nemaFilisti, awufani naletinye tivethe emhlaba. Banemakhosi abo, kodwa ninenkosi yinye, loyo nguJehova. Noma ngibuphi umprofeti weliciniso, bekangakutshela lokho, hhayi kukuconzisa ungene kulenye into, akubuyisele uJehova. Vumela yena akuhole, vumela yena akuhole. Yebo-ke, bebafuna kufana naleletinye tive empeleni. NaSamuel lomdala wasukuma wathi, uNkulunkulu uyinkosi yenu, uNkulunkulu uyinkosi yethu. Ungedami kulungisa tinto telive. Leletinye tive abaqhubeke uma bakufuna. Uma labanye bantu bafuna bobishopi babo, labakhulu, laba mpintshako, nebashumayeli labakhukhumele, nalo lonke loluhlobo lwento yaseHollywood ababe nayo, kodwa lokho akusiko kwebantwana bankulunkulu. Moya lwengcwele ungumholi wethu. Ungumholi wethu wakamoya. Awutidzingi letinto leti, bayatifuna, bayekele babe nato, hayi wena. Loko akukufaneli wena. Manje siyaqaphela kuthi kwendekeni. Samuel wathi ku-Israel, wathi uNkulunkulu wangithuma kuthi ngibe ngumprofeti wakho. Ngake nganitshela noma yini egameni lenkosi yangendeke. Kucabangeni lokho. Wase uthi, ngake nganicela yini imali yenu? Ngake ngayithatha yini imali kini? Ngisanza kuthola incwadi levela kumnakethu ngephandle e-Arizona, lapho lothite umholi lomkhulu bekanemhlangano khona. Futhi kulo mhlangano ebandleni lelincane kungekho bantu labaningi kwendlula lalabahleti khona lapha. Kwabita lelo bandla emadola lati nkulungwane letisithupha, lendvodza yinye ebhodini kuthi ibe nalendvodza. Kwabita tinkulungwane letilishumi temsakato. Nekucabanga ngako mnakethu kuthi tinkulungwane letisithupha temadola betitokwendani ensimini yemishini, lapho ngathi khona kuthi bazalwane bashumayela khona livangele bangenaticathulo etinyaweni tabo. Futhi sifaka tigizi temadola etakhiweni letinkulukati. Angikhulumi nganoma ngimuphi umuntu lothite. Ngikhuluma ngayo yonke lento. Takhiwo letinkulu ngitibonile madute nje, lapho inhlangano lenkulu ibeka tigizi letisithupha, ngiyakholwa emadola la tigizi letinsathu esakhiweni selihhovisi, netithunywa tenkolo tilambile ensimini. Futhi sishumayela kuthi Jesu uyabuya masinyane. Ningawendaphi umcondvo kuloko bantu? Nje ngisekugcineni kwekuhlakanipha kwami, angikutholi. Impilo yakho, loko lokuphilako kuyakusho impela lokucabangakwa enhlitweni yakho. Jesu wathi, uma ukhuluma into yinye futhi wendelenye, wathi nine bazenzisi. Ningathi khuluma kanjani tinto letinhle nemlomo wenu nenhlitiyo yenu icabanga lenye into? Tendo takho tikhuluma kakhulu kunemave akho. Kungani sikholwa kuthi Jesu uyabuya futhi senda letinto leti? Asinaso sikhathi saleto tinto. Samuel wathi, manje ngitshele, uma ngake ngasho noma yini kini egameni lenkosi yangendeki. Cha, bathi yonke into lo sitshele yona iyafezeka. Ngitshele lapho ngake ngathatha imali yakho. Ngitshele. Futhi wathi, manje uma uhamba utiphathisa kwabo bonke labanye, uma ungenisa inkosi lapha, bese ufaka esikhundleni salokuthite ngaphansi kwaJehova. Yebo ke, bathi uyabona lena kutoba inkosi yethu. Futhi sitoba njengabo bonke labanye. Ngani kutosebenta kangcono nje. Sitoba nendvodza letsite lesingakhuluma ngayo. Lenye indvodza lengasiduduta. Lenye indvodza kuthi ibe ngulete intfo letehlukene tethu. Itiphendulele. Oh mnakethu, uma nje uwakamoya ngalokwenele, uNkulunkulu utokhuluma akuphendvule. Batama kugeka yona impela inkulumo yekutalwa lokusha. Nguloko lokwentekako. Manje bantu abakhoni ukucabanga ngalo kutalwa loku lokusha. Umbhaphathizwa moya longcwele nakanjalo njalo. Wake wafika kanjani lapha kuthi ube khona ngaphandle kokutalwa kwemvelo? Bewungeke ukwende. Ayikho nhlobo indlela kuwe kuthi ukwende. Kuthi wena ube khona. Futhi sikhone kuhamba-hamba nekwati ngaphandle kokuba nekutalwa kwemvelo. Ngabe kunjalo? Yebo ke, into lefanako lokungiyo kukwakamoya. Uma ungakatalwa kabusha, awathi lutho ngako. Bewungayithatha kanjani indoda lebe yitocasha sicukule sikhulu sebantu ithi nginebhizinisi ngephandle lapha? Indoda leya ngale emathuneni igijima ngako nje. Igijimela emathuneni. Uyaphi mnumzane? Oh, nginemkhicito nomkhulukati ngephandle lapha. Ngitoya ngale kuyothola labanye bantu ukuthi bangiside. Labanye bantu ukuthi benteni? Ngiside. Uyaphi? Emathuneni. Oh, ngibone emagama kuyo yonke indzawo. Kungiloko ke emagama nje. Ngiloko lesibangiko sicuku semagama. ePentecostali kunjalo sidzinga lokuthite lokunekuphila kuko awukutholi kuphila emathuneni ehlelweni be ungashumayela kubo busuku bonke nelusuku lonke akukho lutho lapho kunyakada umsebenzi wakho awuyuze wendiwe uma utshela abantu ukuthi inkosi iyeda nekuvangela nekuphumela etitaladini nekufakaza nekwentela uNkulunkulu indlo letsite ungakwenda kanjani uma bafile ufanele ufike endzawana tsite lapho kunekuphila khona umuntu ufanele atalwe kabusha libandla litofanele libuyele emigomeni yaKristu libuyele ekutalweni lokusha libuyele kumoya longcwele libuyele kuyo yonke imihlangano yemikuleko yasebusuku tindzawo tivutsela uNkulunkulu esikhundleni saloko wena uthi yebo ke manje ngwaloku ngwalokwa ungumKristu na yebo ngwakasibanibani leyo into leyendiwe ngekwelive kahle nje njengoba isifezile isikhathi sayo kodwa ngitama kwenda liphuzu manje bazalwane hlalani nje nithule umzuzu labanye benu labase bazalwane bemahlelo lasikelwe esikwele ungayi ekudliweni mahloni nekuhlabalaza ngoba ngiyathi ukuthi ungumnakethu lolungile njengoba lomfanyana bekanjalo lowangena kutodla isangwetje futhi uyadla futhi washo kuthi kakati lomdzala wakhuphuka futhi akhala amthungeleta wabona umsila wakhe ulele esilweni ngako wavele nje wabeka sisindo lesincane kuwo leli kati leli dzala liqala kunswini nita namake walo wathi junior uma ungayekeli kudonsa lo msila wakati ngiyaphuma futhi ngishaya imihlathi yakho wathi make angimdonsi umsila wakhe ngibambe sisindo lesincane nje kuwo wenda kunswini nita wenda kuthonsa kunjalo manje caphelani oh sisindo lesincane nje evangelini lesifuna ukukwenda kukubeka lapho kukwakhona nelibandla lenda liphutha lalo lelikufa ngesikhathi kuqala lenda inhlangano yalo yokuqala wendani wena uthi yebo ke baqala kwenda tinkinga yebo ke uma bewulikholwa leliqiniso kuNkulunkulu uNkulunkulu usethembisile ukuthi uma angalihlanyeli alisoze lawanzawo empeleni liyekele njalo liyofika ekupheleni kwalo sonke sithombo babe wami lo sezulwini langasihlanyelanga siyosiphulwa Loko kunjalo impela kodwa nje bebafanele bakwende manje siyachaphela emva kuba tonke tibusiso setifike kuIsrael noko bebafuna Exodus 19 bebafuna kuba ne bebafuna kuba nemtsetho bebafuna kuba nento letsite lebe bangatendela yona tinsuku letitsite telisabatha lebe bangatigcina noma imisimeto letsite lebe bangayenda noma lenye into letsite lebe yingekhathi yangeniswa kubo lebe bangatendela yona futhi uma ungenda into inye kuthi uthi sinzise wena luqobo khona ke akukho ngisho nalinye licashata lako umusa umthetho ngulokho lokwentako mayelana nemusa uNkulunkulu lakukhombise ngekukusinzisa wena njengoba bengihlale ngisho angizulazuli nalabanye besifazane ngoba ngiyesaba ukuthi umkami utongidivosa angizulazuli nalabanye besifazane ngoba ngiyamthanda umkami ngulokho ke angikholwa ukuthi ufanele ugijime lapho kodwa umthetho awusiko lokho lokugcinako sifungo sami semshado luthando lwami uthi kukuthi sizathu sekuthi ngithande uNkulunkulu hayi ngoba ngiyesaba ukuthi utongithumela isogwena angikholwa ukuthi bekatokwenda lokho kodwa ngoba ngimthanda kakhulu angifuni ukukwenda akukho lutho kimi lokungenda ngikwende ngiyamthanda kakhulu bengeke ngimlimate ngalutho impela ngiyamthanda futhi uma besilisa nebesifazane bafika endzaweni yebo ke ngifanele impela ngihlale ekhaya futhi ngibone lo mdlalo lomuhle kusihlwa futhi kodwa ngito nitshela batocabanga ukuthi ngihlubukile uma ngingachubeki ngehlele ebandleni futhi nihlale lapho futhi nilale noma kanjani ningahle nani nihlale ekhaya futhi nibuke indlo letsite lobo yoyijabulela kakhulu kodwa uma kujabula kwakho kuba inkosi nenkosi injabulo yakho ungeke ukhweshe ebandleni kona ke ufika ndzawana tsite libandla lalisesimeni lesingcono iminyaka lengamashumi lamane lendlula yekubuya kwenkosi Jesu kunaloko lelingiko kusihlo lingcono kakhulu bebasonzele kakhulu kuNkulunkulu bebana uNkulunkulu omnenge emkhatsini wabo bebanemoya lomnenge emkhatsini wabo kunaloko labanako kusihlo kwendiwa yini na ngoba sitehlukanisile licembu ngalinye lelincane kulolu qobo aphumela lapho futhi atshela lomunye yebo ke lelo licutse lelidzala lelingilohlebe lapha ya ngilo leli lapho abanalo sinalo nekwehlukana kwakho lokuncane kwetimfundiso nakanjalo njalo futhi uNkulunkulu bekangeke akunake kangako uma singenalo luthando kusita ngani empeleni noma ngathi tonke timfihlakalo futhi ngiconza tonke timfihlakalo kaNkulunkulu noma ngingaba nekukholwa lokunyakatisa tinsaba futhi ngiphane ngetami tonke timphahla tami kulabaphuyile futhi ngivuthe umtimba wami njengemhlatshelo futhi ngingenalo luthando angisilutho kwasho Paula baseKorinte bekuqala sahluko selishumi nakuthathu niyabona uphuthelwa ngiyo kanye lento uma uqala kutehlukanisa wena luqobo kubonakala kwangathi awunako ukukholwa uma uqala kutehlukanisa thine luqobo singuleli cembu sibaloku asikaphathelani ngalutho nabo futhi konke ngumoya longcwele ngalinye lalawo macembu onke akhuluma ngetilimi ngalinye lalawo macembu linalokuhle nalokubi emkhathini wabo ngalokufanako nje njengoba kwenda licembu lekuqala futhi bayohlala njalo benda lokho futhi uNkulunkulu unika labo umoya longcwele labamlalelako ngakho ngibani lowamlalela loyo lowamkholwa futhi wakwemukela nguloyo lowamlalela niyabona kodwa sifanele sibe nendlo letsite kuthi siyende kukoqobo lwethu sifuna kufana nemamethodist njengepresbyterian ibaptist ikatholika sifanele sende inhlangano sine leyo yindlo lefanako Martin Luther lahluleka kuyo hayi Martin Luther akakucalanga John Wesley akakucalanga bekungemacembu emva kokuba sebakucalile kunjalo abakucalanga cha mnumzana bakugcina kuhlandekile kodwa ngesikhathi besuka konake umjikeleto lolandzelako wabo uqala kuhlela futhi leyo nje yindlela lefanako lokwakungiyo emuva ekuqaleni licembu lekuqala laconza ukuthi kwakunguNkulunkulu nempapatiswa moya longcwele futhi bahlala nawo kodwa licembu lesibili liyefika yebo ke sifanele sente lokhu sifanele sitehlukanise nabo kubonakala kwangathi abanako ukukholwa futhi sinako futhi sidokwenta licembu lethu ngalapha lijonse futhi ke lokho kwenta lomunye umholi awelele ngalapha futhi adonse asuse lona nalona adonse asuke ngalapha niyabona indlo lefanako impela nje Israel layenda bebafuna Exodus 19 bebafuna umthetho bebafuna indlo letsite lebe bangatendela bona luqobo bebafanele babe nendlo letsite labantu oyenda kubo bebafanele bende bafola bakhulu bebafanele babe nemisebenzi letsite lebe bangatendela yona. Nkulunkulu utoniketa imisebenzi. Uma nje nitohamba emseni, nitoba semsebentini kakhulu kunaloko leningiko manje nenhlangano yelusito yabotsatse. Nawo wonke lona lomunye umbhetho lowengetwe ebandleni. Emasobho ekudla kwakusihlwa kubhadala uMshumayeli. Uke wayithola phi indlela enjengaleyo mbhalo? Kweshumi kubhadala uMshumayeli kufanele aphile ngekweshumi kwebantu. Kodwa sathi ngeka sithole lenye into letsite ukuthi siyende sifanele sibe nengxenye yethu kuko. Futhi uma bangeke bakhone kukuchitha, kukhona lenye inhlangano letokwenda lenye inhlangano. Indlela uNkulunkulu iqinisile kweshumi neminikelo kuya kuLevi. Lo bekangumfundisi. Uma wonke umuntu bekangakhokha kweshumi kwabo, beningeke nibe nemasobho akusihlwa. Niyabona, uthethe lenye into, uthi ushiye kweshumi. Uthi kuyimpikiswano yeli testamenti lelidzala. Ngithanda ukuthi nikufakazele kimi. Kunjalo, ungeke wakwenda ngelivi laNkulunkulu. Kuluhlelo lweli testamenti lelisha futhi. Nkulunkuluwenda luhlelo lunye, angeke aluguqule. Kufanele kuhlale kungaleyo ndlela. Njengengadi lomunye uthi yebo-ke ngiyanitshela senta lokhu futhi sente lokwa futhi sinetivumokholo futhi sitama kufundisa abantu kuKristu, sitama kubahlela kuKristu. Silwa nemoya nje awukalungi, yinye kuphela indlela kuKristu leyo kungengadi lolo luhlelo laNkulunkulu kwekuqala nje futhi angeke aguquke. Sitha ngaKristu ngengadi, futhi emva kwemukela ingadi ithine, sakhiwo sengadi kususa tono tethu, futhi usihlande ebubimi bethu, khona-ke semukela umoya losengadini, longumoya longcwele lobuya ethi kwethu, futhi usende emadvodzana nemadvodzakati aNkulunkulu. Kunjalo, khona-ke nitidalwa letinsha kuKristu. Khona-ke unesentakalo lesifanako lebebanaso ekuqaleni. Uphila luhlobo lolufanako lwempilo. Futhi wendele uhlobo lolufanako lwemisebenzi labayenda ekuqaleni. Exodus 19, khona-ke libhayibheli lathi luhambo lwetinsuku letilishumi nakunye kusuka entsabeni Sinayi kuya eKadeshi. Tinsuku letilishumi nakunye emva kokuba sebamukele lokubhalwe phansi kwabo kwesayensi yetenkolo imisebenzi yabo lebe bafuna kuyenda. Benda liphutha lelikhulu kunawo onke labake balenda. EKadeshi ngulapho labangabatha khona livi laNkulunkulu. Kusukela esikhathini lebe balandzela ngaso emgceni naNkulunkulu baze bathola imfundziso. Futhi-ke ngesikhathi benda, benda liphutha labo lelikufa kukholwa ukuthi livi laNkulunkulu laliqinisile. Bathatha tinhlangano tabo ivele tilishumi nakubili letehlukene tathumela lomele kuthi awele futhi ahlole live. Lababili babo bawela futhi babuya nebufakazi, baletha ubufakazi lobubodwa kuthi bekulive lelihle. Joshua naKalebi bathwala lesikhehle semagrebisi mhlawumbe ehlombe labo. Wonke umuntu wanambitha wathi kuhle kakhulu, kuyamangalisa. Kodwa ngesikhathi babuya embikwelibandla bathi kuphikisana kukhulu kakhulu, singeke nje sikwende, asikho sidingo sekuthi silidame. Ngani sibukeka njengetinsethe enhla eluhlangothini lwaleto tichwaka letinkulu temfundo ngephandle ngaleya. Labo bishopi labakhulu nabodokotela betebe uNkulunkulu. Yinye kuphela into, ingakwenda kanjani iminyaka yethu lemincane lemibili yesikolwa, imfundo yethu lencane yelibanga lesikhombisa ike iqhathaniseke nadokotela PhD, LLD, SQUT, yonke letinye. Besingake sikwende kanjani loko ngalabafo labakhulukati? Akusiko loko, uNkulunkulu wethembisa lelive, imfundo ayikaphathelani ngalutho nalo. uNkulunkulu wethembisa moya longcwele kunoma ngibani othandzako akede. Awathi emabhontshisi elikhofi lacedulwe emkhathini kwenda mehluko muni? Uma ungeke uthi bo-ABC bakho kwenda mehluko muni? Kuphela nje uma wemukele esentakalo. Ngesikhathi Petro naJakobe bahlwithwa noma Johane esangweni lelihle lapho bebende khona indvodza kuthi ihambe lebeyikhubatekile, bamenta ukuthi ahambe. Bekasishosha kusukela esibelethweni senina. LiBhayibheli lathi bebangathi lutho futhi bangemadoda langakafunzi, kodwa noko bacaphela ukuthi bebakadze banaJesu. Leso sithingeko sePentecostal sibili, hhayi ukuthi uneticu letingakanani, ukuthi uthethe ticu letingakanani, ticu tebuciko, noma ngabe ungu-PhD noma LLD noma ngabe kuyini, Loko akaphathelani nako kuvumela abantu bathi ukuthi bewukathe una Jesu Kristu. Bantu abathi ukuthi kukhona into letsite emva kwalapho lenemphefumulo wakho lovusa umlilo leyo iPentecosti. Ngaletinye ikhathi ngibona indlela libandla lelithola ngayo ngashiya libandla leBaptist ukuthi libe iPentecostal. Ngalishiya ngenxa yokuthi bengathi ukuthi bebanento letsite. Kodwa uma ngifika ngalapha kuhlelwe ngalokuqinile njengoba iBaptist yayinjalo. Kubi kakhulu kunjalo manje siyaphuma bese siyabuka futhi siqalade futhi sibone luhambo lwetinsuku letilishumi nakunye kusuka esayensini yetenkolo kuya ekungakholwini lokuphelele kusukela etinsukwini bathola umthetho baze ekugcineni bangena ekungakholwini lokuphelele nako kufika lababili emuva lebe banebufakazi libandla lePentecostal eminyakeni lengamashumi lamane lendlula labuyisa bufakazi lobubodwa lobuhle bekuthi kwakunelive ngaleya kwalapho ngoba bebanebufakazi bekukhuluma ngetilimi kodwa mnakethu lokho akusibo bufakazi kuphela babungenawo kuphela emagrebisi lamahle kuwo kodwa kwakunelubisi neluju lugeleta lalinayo yonke into kodwa bebanelisekile nje ngemagrebisi futhi bathi loko kuthi ngiyacabanga nguloko kuphela lokungiko nguloko libandla lePentecostal leli kwendile tento 24 tento 24 tento 24 ute uthole lamagrebisi lamane ngakulu ngikhola ukuthi asuka emagrebisini angempela kwehle kuya emagrebisini eluhlobo loluncane emagrebisi lamunyu tento 24 tento 24 uze ucishe nibe ma 2x4 ebashumayeli unjalo kumunya inhlangano he into yinye abangibhadali ngikhululekile kushumayela libhayibheli futhi kuphela nje uma uNkulunkulu angivumela ngiphile ngitokuma khona lapho njengafakazi ngekumelana nalokuliphutha angikhathali ukuthi kuphi akukho lokuliphutha ngenhlangano inhlangano ilungile umthetho obulungile uyifezile inhloso yawo lelo liciniso kodwa umthetho awubendelanga lutho awubanikanga umusa umthetho awuzange ubathathe ubayise eveni lesethembiso cha mlumzane umthetho waphela Joshua wabathatha babaweta namosi umniketi mthetho wafa uthi kanjalo nenhlangano yelibandla itokufa nemusa nemandla uNkulunkulu namoya longcwele abuyele ebandleni kuyohlwisa libandla liye eveni lelethenjisiwe ya wafeza inhloso yawo kodwa kwakungesiyo into uNkulunkulu lebekayifuna umthetho wafa waphela kuba mosi umniketi mthetho wafa Joshua loyo lo akholwa sethembiso wachubeka njalo manje caphelani bonke bathi oh singeke sikwende kutokwentani kutokonakalisa lifa lethu nguloko nine amaMethodist nikucabanga ku nguloko nine amaBaptist lenikucabanga ngesikhathi nikhuphukela kulowo mncele futhi nabuka ngale wathi oh ngingeke ngikwende ngiyanitshela uma bakwenda batho inhlangano yami yeMethodist itongikhipha inhlangano yami yeBaptist itongixosha iPresbyterian yami itongixosha uma ngihamba ngikhuluma ngetilimi futhi ngime epulpit lami nalomunye etethamelini tami uqala ukukhuluma ngetilimi uma ngingabe ncabi ngane batongikhipha enhlanganweni Nako lapho khona into lefanako ake nginitshele umphumela waloko vulani kumaHebheru sahluko sesithupha nemaHebheru sahluko selishumi qathanisani lawo maverse ndawonye ngoba thine lesake sakhanyiselwa futhi sentiwa abahlanganyele kumoya longcwele futhi sanambitha emandla elivele litako niyabona labo labemukelelwati leliqiniso bese ke bayahlubuka kuthi bawele ekuphendukeni ngekubona ukuthi batibethelela bona lucobo endvotsaneni yaNkulunkulu kabusha uthi bayiletha ehlazweni lelivulekile nakuke indvotsa ibithelwe kuba ngumshumayeli yebo mnumzane inkosi ngibithile kuhle kulungile uyetha futhi aphenduke etoneni takhe alungisiswe uba likholwa lelihle manje into lelandzelako la entako usasolo abhema usakhanuka ucaphela abantu belive besifazane belive uthi yena tinkanuko netinto kusenhlitweni yakhe uyathi ukuthi lokho akukalungi lokho akukamfanele umshumayeli ngako uyehla bese ucela uNkulunkulu ukuthi amgcwelise usesinyathelweni sesibilike khipha leyo nto kimi manje ubuka ngale even lesethembiso umncele wenyukela endzaweni lapho angeke achubekele khona embili utofanele awele iJordan ngiloko kuphela noma ahlale emuva niyabona na bebabahlanganyele bendiwa bakhanyiseleka futhi bemukele lwakhe leliqiniso naKristu uliqiniso singena kanjani kuKristu ngenhlangano na ngekuqhawulana ngelihlelo ngempaphathiswa emandi kamnumzane ngamoya munye thine sonke sibaphathiselwe emtimbeni munye ma-methodist ma-baptist presbyterian boluda bakamunye bakambili busihlanu noma ngabe uyini ngamoya munye sibaphathiselwe kuloyo mtimba kodwa kanye wemukele lwati ufika lapho futhi ubuka ngale wathi yebo oh loko kuhle kakhulu kodwa uma ngemukela loko lihlelo lami litongikhiphela ngaphandle ngingeke ngikwende ngoba abakholelwa kuko ngingeke ngibavumele bantu bambende loko uma ngifundzisa loko ebandleni lami batoba nani batoba nebafundisi besifundza bakhuphukele nzawonye batoba nemadoda lamakhulu akhuphuke athi uma wenda into lenjengaleyo uyakuvumela loko uphume enhlanganweni uhambe uma unasibanibani lapha sitokuxosha nje enhlanganyelweni oh nkulunkulu ngumshumayeli longenamgogodla lonjalo udzinga kubuyela eCalvary kukhona lokungalungi ngaye uma ugculisekile kuthi livi laNkulunkulu futhi kungesiko lokwenele kuhlabeka kwamoya longwele kuthi eme kuloko lokulungile haleluya lowesilisa uyomhlonipha lowesifazane angahle abe mnyama njengemalahle kodwa uyambona lowesifazane njengowesifazane umele sithunti sowesifazane indvodza sibili iyokhumula sigcoko sayo kuye kunjalo ngoba imela loko lokusemgomeni ngqo kunjalo impela angahle abe mubi njengabo bonke baphuma lowesilisa utawumhlonipha kakhulu ngalokhu phindwe kayinkulungwane kwendlula munye walabo nobuhle baseHollywood noma kungaba yini uma anendvodza sibili ngaye liciniso wenda njalo naNkulunkulu uma athola umuntu lebekangabeka lithemba lelenele kuye kuthi embule livi lakhe kuye futhi uyokuma eme ekwenetisekeni kweliBhayibheli futhi athi kufakazele kimi kunjalo bese ke uthatha livi laNkulunkulu lonke livi ngendlela nje lelibhalwe ngayo uthi ulishumayele ngendlela nje lelibhalwe ngayo uNkulunkulu bophelekile kuta ngqo emva kwalapho akuqinisa ngetibonakaliso netimanga tilandzela njengoba athi uyokwenda hayi kuma ebufakazini lobubodwa kunebufakazi lobunenge kunemakhaya kunetindzawo kunetingatse lubisi neluju nekudla lokuhle netindlo letinenge emanti ageleta avela etintsabeni yonke indlo yinhle ngalapho hayi nje sikhehle semagrebisi kodwa ngulapho sime khona akabusiswe uNkulunkulu unamoya longcwele bufakazi bekukhuluma ngetilimi loko kulungile kukhombisa umuntu lotsite awelele lapho kodwa kungani ume kulomncele niyabona bendiwa bahlanganyeli kumoya longcwele futhi banambitha emandla elivele litako babone kuthi batowela emuva kulomsele lofanako lomdzala ema-methodist lawenda ema-baptist lawenda i-presbyterian leyawenda futhi bathi bethelela indvodzana yaNkulunkulu kabusha futhi bayiletha ehlazweni lelivulekile futhi siyathola eminyakeni welibandla laseLaodicea ukuthi bekangephandle kwelibandla lePentecostal atama kubuya angene mlethe ehlazweni lelivulekile oh uNkulunkulu banesihawu mnakethu uma ningavumelani nami etikwa letindlo leti solani imibhalo thola lusuku lesiphila kulo ubone ukuthi likuphi ngine nguthato ngingeke ngiyifunde manje kodwa naku Demos Shakarien unalo libhalwe phansi ngendvodza indvodza yaseHollywood levukako kuchawulana nami futhi icala ukukhuluma ngesiFrentshi nemhumushi weUN lapho waniketa kuhumusha ngowesifazane longumFrentshi wathi ngoba ukhethe indlela lelukhulu kodwa leyo yindlela yami ungisabi ukuthi bantu bathini ngawe ngoba nginawe futhi ngiyoba nani futhi ngiyokufezekisa ngalokuchichimako ngalokwendlulile nginako kubhalwe khona lapha futhi kwasayinwa nge futhi umnakethu Demos Shakarien futhi kubhalwa bameli naleyo ndvodza iBaptist yayingathi lutho ngako kodwa bengitama kuma lapho futhi ngilahle lento lephumputhekisa emehlo ebantu bePentecostal iHollywood emabandleni buvangeli baseHollywood umfo utoyendlulisa letinye timvilopho futhi athi faka emadola langemashumi lamabili nesihlanu kuyo futhi ngitokukhulekela akutshele ukuthi tilimo takho titohamba kabi uma ungakwendi vumela ufake lokungaka emnikelweni Kwafezeka nini ukuthi iPentecost yayilandzela imali? Ngani mnakethu? Ngesikhathi seliBhayibheli bathengisa lokho lebebanako futhi bakwendlulisela ebandleni. Namuhla sifanele sibe neluchungechunge lwamakhadi lakhe noma nakungenjalo awusiye wakamoya. So no, lihlazo. Sidama kubona ukuthi singeke sakhe yini libandla lelingcono kunalelo labanalo laphaya iPresbyterian. Libandla lelingcono kuneMethodist futhi lithi Jesu uyabuya masinyane bakuhleka ngqo ebusweni bakho kunjalo lesikuthi ngako namuhla akusilwe libandla lelingcono bewuyoba ngcono kube bewunemishini bewuyoba ngcono ume ngaphansi kwalesinye saleti sihlahla leti temoke ngephandle lapha noma tihlahla temvini ngaphandle kwenzawo yekucamelisa tinhloko tethu nekushumayela livangeli kunekuncemphethisa sisesimeni lesibi kakhulu libandla lucobo lwalo kwentiwa yini na ngoba sitehlukanisile thine lucobo lomunye wehlukaniswe nalona lomunye wehlukaniswa naloyo siba ngumcondo lomkhulu wenhlangano nayo yonke into kunikhombisa nje impela ngemfanekiso loko labakwenta ngaleso sikhathi futhi besiyochubeka siye ngale futhi sibe sesikhathini seminyaka leyinkulungwane ngikholwa ukuthi kubuya kwaJesu Kristu sekuze kwendlulile ngingakufakazela ngeliBhayibheli liBhayibheli lathi Jesu Kristu wathi kubo lwakhe njengoba kwakunjalo etinsukwini tanowa nankulunkulu bekane kubekethela angathandi ukuthi kubhubhe namunye bekukubekethela alinzile alinzile abambe lulaka alinzile kubona ukuthi lomunye umuntu angeke yini alinze 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 njengoba kwakunjalo etinsukwini tanowa kuyoba njalo kubuyeni kwendvodzana yemuntu Ngokuthathela kwaNkuluNkulu kulindzela kufaka libandla lakhe esimeni kuyini kuyini esikundleni sekungena esimeni siya ngekukhwesha ngaso sonke isikhathi besifanele sibe sesikhathini seminyaka leNkulunkulu besifanele sendele uNkulunkulu lokuthite besifanele singene eminyakeni lengemashumi lamane lendlula kodwa cha besiyokwenda liphutha lelifanako labalenda beta eKadeshi iminyaka lengemashumi lamane naNkuluNkulu wababuyisela emuva ngenxa yekungakholo kwakuyini na inhlangano bantu bebabuka kwakuyokwentekani manje wena uthi nguyiphi inhlangano nonke dehlukaniseni wena uthi ngingaba yiassemblies futhi ngibe wakamoya impela ngingaba wakamunye futhi ngibe wakamoya impela uNkulunkulu ukunika moya longcwele uma ulikatholika akunandzaba ukuthi uyini kuphela nje uma ungumntana waNkulunkulu ngekutalwa kumoya longcwele umntana waNkuluNkulu khona ke ungavele nje khumbula lolomunye umnakethu uDonsela Simbonyo naye ingubo yinkulu ngalokwenele yena nobabili uNkuluNkulu wakwenda ngale ndlela ungakudlukutisi konke futhi utigocothe kuko uthi makhata wome ufe uma ubanza ake ngusite uma sekufika endzaweni longafuni kusita umnakethu lowile uma ucabanga ukuthi uwile umsite ngalenye indlela Uma emkhathini wetikhala, bhala sikhala endleleni ngeluthando. Loyo ngusemende lohlanganisa libandla laNkulunkulu ndzawonye. Ngusemende weluthando lolungcwele lwaNkulunkulu emkhathini webazalwane. Ngaloku bantu bonke bayokwathi ukuthi nibafundzi bami. Uma nibase assemblies, bonke bantu bayathi ukuthi nibafundzi bami. Kungani? Ngoba nibakamunye. Ngoba nilibandla laNkuluNkulu ngaloku wonke umuntu utokwathi ukuthi nebafundzi bami uma ninelithando lomunye nalomunye ngulapho labayokwathi khona ngulapho la live liyokwathi khona ukuthi singemaKristu ngulapho live liyokwathi khona ukuthi sibazalwane nabothathe wethu uma sinelithando lomunye nalomunye lolo luphawu lobuKristu luthando lomunye nalomunye uma sithola lokho khona ke uNkulunkulu utoqala kusebenta emkhathini wethu futhi asilethele lubisi luju indvo letinkulu ngani kuhle uma sithola ukuthi licebo laNkuluNkulu futhi singele kulo manje siyakuchaphela lokho bendana likholwa lelisemnceleni ngoba akunakwenteka ukuthi labo lesebake bakhanyiseleka futhi bentiwa bahlanganyele futhi kumoya longcwele futhi banambitha kwelive lelihle lelitako futhi banelwati leliciniso wemukela lwati leliciniso benyuka bese ubuka evene futhi uthi yebo-ke ngeke nje ngikwente buyela emuva ngoloko kanye nje labo bafola basemnceleni labakwenta ngalolo suku bendani bona bonke babhubha ehlane uma sicabanga ukuthi uNkulunkulu ubophelelekile kithi ngoba singusibanibani imethodist ayikaphathelani ngalutho nako ibhaptist ayikaphathelani ngalutho nako bakamunye abakaphathelani ngalutho nako i-assemblies ayikaphathelani ngalutho nako khona-ke sineliphutha ningabukisisi inhlangano yenu bukisisani indlela umoya lohola ngayo uma umoya ukuhola ungeke ukuhole ngalokuphambene nelivi ungeke utiphathe kabi ungatihloniphi kuphela nje uma uhlala kulelo livi wendani uNkulunkulu wabashiya lapho iminyaka lengamashumi lamane ehlane nguloko impela lakwendile ephentekosti besinebufakazi bekutshala kukhuluma ngetilimi o wena uthi sibene kuphilisa kwankulunkulu bakwenta nabo bebanenyoka yelithusi bebanelidwala lelishayiwe o impela omnakethu ubranham ake ngikutshele thine bakamunye thine assemblies thine bosibanibani simemetile sidansile emoyeni o impela bakwenta nabo kodwa bahlala ngaphandle kwelive lesethembiso iminyaka lengamashumi lamane nike nacabanga ngaloko labakwendile o uNkulunkulu wababusisa akababusisanga na wathi wakwenda baphakamisa tilimo letinhle beba nemindeni lemihle bahlala lapho futhi babusiswa futhi baphumelela ngani labanye bethu maphentekostali singiyibo mfana labanye babo ngani sibita tigidzi temadola incumbi yabo impela si uNkulunkulu usiphumelelisile ngema kungesikukatheni emhlanganweni umnakethu lohleti lapha manje bekahleti akhona umnakethu Fred Sotman ngesikhathi ngikhuluma ngalobunye busuku eKingston eJamaica futhi bengikanye nemadoda labo somabhizinisi be-full gospel wona impela emadoda lebe ngiwasebentisela kugobela ekhathi kutama kuletha umlayeto wami kubantu kukhombisa ukuthi ngale nhlangano yabo somabhizinisi ngani khona-ke bosomabhizinisi belibandla baphumela kulowo mhlangano kutoletha yebo-ke uma umelusi angedi kuthi nje kumhlaza ngako ngaleyo ndlela ngingasebenta ekhathi lapho kutama kuletha umlayeto wenkosi kubantu lengibabonako bazalwane bami bazalwane bami kwase kwentekani-ke bengishumayela ngeluhlobo lwekukhahla ngalokumelene nako nalo mholi lothithe wasukuma wase uthi nakethu Branham wathi ngidokutshela ngathi yini inzaba ngani bosomabhizinisi nentani wena kulowo mhlangano webhizinisi kusihlwa yonke into loyifakazele kulabo basejamaica beyikuthi benginebhizinisi lencane ekoneni yayingaphumeleli nhlobo haleluya nginamoya longcwele uNkulunkulu unginika luchungechunge lwemakatholika noma kwehluka noma emakhadi lakhe netimoto letinkulukati naloku kulu loku futhi unginika likhaya lelisha unginika konke loku la madoda anato leto tinto abafuni kuva loku loko kuphambene nephentekosti iphentekosti bathengisa ngako konke lebebanako bakuniketa emkhathini walababhuyile futhi baphuma bangenalutho baphuma najesu yedwa kunjalo lo mholi ngalobo busuku wasukuma wathi kodwa mnakethi uBranham ngifuna kukutshela lokuthite khona manje wathi ngulapho la iphentekostali lelo cembu lebantu lenda khona liphutha labo lelikhulu kunawo onke labake balenda ngesikhathi bathengisa emakhaya abo futhi balinika lababhuyile angiceli muntu ukuthi uthengise likhaya lakho nginicela nje ukuthi nilandzele kristu kodwa ngiyanitshela ngicaphuna umbhalo nje wase uthi-ke yebo-ke ngathi yebo-ke mnakethu baholwa ngumoya longcwele wathi yebo-ke benda liphutha ngathi uconze kungitshela ukuthi moya loyingcwele utoholela umuntu ephutheni na wathi kwakufakazela ngingakufakazela kini ngembhalo ngathi mani ngetinyawo takho futhi ukwende mnakethu ngathi manje wathi naku lapho khona kwathi nje kuhlushwa kungavuka ngekumelana nelibandla labo bantu bebangenayo inzawo lebebangaya kuyo sebavele bathengise emakhaya abo futhi bawanika labaphuyile bazulazula nje ngathi kona kanye nje loko uNkulunkulu lebekakufuna bakwende nemlayeto wahlakateka eveni lonke kube bebanelikhaya ngabe babiyela kulo kodwa bebangenayo inzawo lebe bangaya kuyo ngako-ke bayingayinga futhi basabalalisa lomlayeto ngoloko impela uNkulunkulu lebekafuna bakwende bantu abasafuni kuthatha loyo mgwaqo abakufuni lokho ocha mnumzane othini eAmerica sinetinsiba futhi sikhuluphele futhi sihlethi phansi ngekukhululeka nje futhi asithi ngisho nekuthi sihlale futhi sikulalele siyasukuma nje bese siya ekhaya impela kunjalo abakufuni into yako ikuthi niyakhumbula ukuthi ngubani imoya longcwele lotobeka luphawu etinsukeni tekugcina niyathi ukuthi libhayibheli lathini labo lababubulako nalabakhalela tinengiso letentiwa edolobheni Hezekiah sahluko semfica naloku nje ngifuna kubuta labanye benu bantu mingakhi imino longayivusa kusihlwa yanoma ngimuphi umuntu kuleli dolobha noma lidolobha lakho lovela kulo lobubulako nalokhalako imini nebusuku ngethi nengiso telidolobha akamsani tandla tenu ngitsheleni kuthi ngingakhomba bantu labasihlanu edolobheni lami ngingakhomba abantu lababili noma ngikhomba umuntu munye Uma ungeke ukhone ugcine tandla takho tiphansi akukho sandla lesiphakeme nako lapho ukhona njengoba kwakunjalo ensukwini tanowa kuyoba njalo ekubuyeni kwendvodzana yemuntu niyabona ukuthi ngiconze kuthini silahlekelwe ishisekelo libandla lePentecostal litofanele libuyele esimeni salo sasekuqaleni sendeni sisandza kukhuluphala nje futhi siphuphuma boya futhi sahlala phansi futhi nje sibuyekele kuhambe sigcoke njengelive Sithi phathisa kwelive siya ekujabuleni kwelive senda tindvo live lelitendako sinetinhlangano tethu emahlelo nekucathaniswa nabo netakiwo tethu telibandla nayo yonke indvo kushumayela oh yebo haleluya njengoba David Duplessis wake wathi loko batukulu loko akusiwe madvodzana nkulunkulu nankulunkulu ude batukulu nkulunkulu akasuye mkhulu ungubabe kunjalo futhi sendani na siletha abantwana bethu sibabeke emculweni nesoni ngephandle lapho futhi sijoyina libandla lePentecostal futhi sithi oh akumangalisi lokho udela kuba yiPentecostal umntukulu indlotsana sibili yaNkulunkulu isemlilweni akangcengi ume lapho angathi lutho ngaphandle kwaKristu futhi yena abethelwe akukho lokumbambile kodwa uNkulunkulu uholwa ngumoya akukho lokunye lokumkhathatako ulandzela umoya nomaphi lapho uya khona didalwa letiphilako njengasencwadzini yaHezekiah lapho emasondo aya khona ngani didalwa letiphilako takulandzela Manje caphelani didalwa letiphilako hayi labafile didalwa letiphilako ukusisani umzuzu nje bahlala lapho bashada bafati bakhulisa abantwana bebanetilimo letinhle bebabusiswa ya futhi bebanesikhathi lesimnanzi bebasekhathi lapho bahlala lapho sikhathi lesithe kangakanani libhayibheli lathi tize tonke letilwi letinzala tife kunjalo bonke labo labathi ludumo uNkulunkulu siassemblies yebo ke ludumo uNkulunkulu singusibani bani uNkulunkulu sibakamunye haleluya bonke labanye baneliphutha akabusiswe uNkulunkulu silibandla uNkulunkulu lesiprofeto haleluya singusibani bani kulungile chubeka bendani bebasolo baphikisana nemfundziso yabo baze bahlala lapho bade bafa futhi nguloko lokwendekile khona manje bafile bafile ngenhlangano yabo ngitoletha noma ngimuphi siyazwe tenkolo kutokusho lokhu somlando ngathi ngalababili labalungile abahlethi khona lapha manje bahle njengoba bakhona esiveni ngicela noma ngimuphi somlando ukuthi angitshele ukuthi noma ngasiphi isikhathi lapho uNkulunkulu ake ahamba ngaso emvuselelweni Tibonakaliso letingetulu kwemvelo dalandzela wake wanyakata nini loko lokungetulu kwemvelo akulandzelanga futhi bake bahlela nini loko enhlanganweni kodwa kuthi yafa futhi ayiphindzanga yavuka ngikhombise sekhathi sinye lapho inhlangano yake yavuka khona ekuqaleni kwayo futhi lafa lathi nje lingahlela Enda kanjalo nema Pentecostal. Dilwi letinzala ngephandle lapho lofuna ukuthi haleluya asikaphathelani ngalutho naleyo ndzaba lenzala lensha. Luthumo kuNkulunkulu. Siphiwa thine ngesiprofeto haleluya asina ukuhlanganisa ngalutho neassemblies noma bakamunye noma ngubani. Haleluya sehlukile bafile. Loko akusiko kuJohnsa sibhakela. Futhi bafile bamakwa ngephandle X wahlala lapho futhi wabayekela bafa baze bafa yonke indlela kwakuyini ngalelinye lilanga kwavela munye emkhatsini wabo wathi lokhu akusiko konke lokubhalwe lapha bendani babuyela ngqo ngale kwetinkundla letinzala letifanako njalo ebusuku bagibele batungeleta batungeleta leyo nzaba bagibele batungeleta futhi batungeleta futhi batungeleta bagibele batungeleta into lenzala lefanako 10:24 10:24 10:24 10:24 haleluya yemukelani moya longcwele nikhulume ngetilimi umoya uniketa kuphumisela ludumo kuNkulunkulu ningikhulekele kuthi ngibe wekugcina loyo uNkulunkulu lambitile kulethe insuku lethi tekugcina 10:24 ngiyajabula kuthi nginamoya longcwele akhuluma ngetilimi kunjalo lokho kulungile kodwa kungani nihamba kulenzaba lenzala lefanako lapho kukhona livele lethenjisiwe embikwenu akabusiswe uNkulunkulu ngajoyina iassemblies ngajoyina bakamunye ngajoyina lokho into lenzala lefanako nje emaMethodist emaBaptist iPresbyterian iCatholic iluthela nabo bonke labanye labayenda bafela emikhondweni yabo bafa lokho kulukhuni ngiyathi mina kethu kufana nekuthatha icastor oil kodwa kutokwenda ube kahle kunjalo lokho libandlalele kudzinga konamuhla kulithamo lelihle lelihle lemuthi welivangeli likuthole kutotoba kuphume kuwe live emanyala lesikudzinga konamuhla ngemandla moya longcwele emuva aholwa ngumoya kwakuyini leso kwakusithundi nemfanekiso welibandla lePentecostal namuhla iminyaka lengemashumi lamane kamuva lapha sithola sasolo sitendo 24 uNkulunkulu angahle angene nalenye into naletinye futhi tetibusiso takhe futhi bathi ludumo kuNkulunkulu bese ngenako lokho haleluya sikholwa 10:24 yebo ke lapha bokhokho bethu bahlela lokho uma bangenyukeli kuloko akabusiswe uNkulunkulu singeke sibambisane nako nine leni uhohlokile tatane nihlubukile yini indzaba nibe kuhawukelwa ungamlandzela kanjani uNkulunkulu ungaya kanjani lapho umoya uyakhona inhlangano yenu beyingaba kahle kube nicetsela imfundiso yakho ngakhefana longkhoma sikholwa lokhu kuhlanganiswe naloko uNkulunkulu langa kwengeta kuko kodwa kuphetha ngangci sikholwa nguloko futhi ubeka luphawu kuloko noma nguloko ke nguloko ludala kwendile nguloko weselela kwendile nguloko John Smith la kwendile nguloko Alexander Campbell la kwendile nguloko bonke laba kwendile futhi nguloko iPentecost le kwendile nako lapho khona ufile iminyaka lengemashumi lamane emikhonveni yakho nelive lelethenjisiwe lekugcwala kwethi busiso taNkulunkulu libekwe embi kwakho ngqo kwendekani ngalelinye lilanga Joshua lomthadlana walikholwa lonke livi uNkulunkulu lalisho kunjalo wathi konke kuliciniso uNkulunkulu wasinakekela futhi wasigcina sethembiso sakhe wathi utohlangabetana netidzingeko tethu sisese ngaphandle lapha kodwa lokho akusiko konke kwalo nako kulele live lesethembiso asiye kulo bewukulenzaba iminyaka lengemashumi lamane jika manje bese ujika uya ngasenyakatho nasetulu futhi wewele amen libandla lePentecostal selihleli enhlanganweni yalo lime iminyaka lengemashumi lamane benisolo nilapha sikhathi lesithe ngalokwenele bazalwane asivuke futhi siye enyakatho siwele iJordani lapho livele sethembiso likhona lapho uNkulunkulu ethembisa khona ukuthi letinto lengitenda kumina nani ntotenda ibusiso nayo yonke into la yethembisa ingeyethu sonke sethembiso encwadini zakho kodwa ufanele wendene wota eJordani kuqala futhi ufe kutivumo kolo takho nemahlelo wewele kumbulani wathi manje njengoba luhambo wenyukela lapho ngasemnceleni manje wathi ningamthinzi isawu manje esawu uyinzaba isey wathi ningamthinzi wathi ngimnika lokho uma wendlula uma udla noma yini mbadalele yona uma unatha noma ngumaphi emandi mbadalele wona ungalithinzi likholwa lesemnceleni ngoba ngingeke ngikubusise kuko niyabona na Ungabe usamshaya wendlule nje ngekuthula manje uma emaMethodist nemaBaptist ahlala etulu lapho emncelene yonke imvuselelo yake yavela yaveta emaphahla angikhathali ukuthi kwakukuphi kuveta emaphahla lomunye wabo kufana nje njenga Esau naJakobe bobabili bamelelwe kulawo madodana a-Isaka. Isawu bekayindvodza yelive, bekayindvodza lekholwako. Wakhathalela tinto futhi wenta tinto teyise futhi bekayindvodza lelungile. Kodwa Jakobe bekanekubona lokufihlakele. Bekathi kuthi butibulo babusho yonke into. Akwenda ngamehluko kuthi bekafanele akuthole kanjani. Ngakho nje wakuthola. Loyo ngumuntu wakamoya namuhla. Nango Isawu bekanelifa lakhe khona lapho ngasemnceleni. Futhi uNkulunkulu wamtshela, watshela Jakobe lapho asendlula wathi, ungadilibalisi nga-Isawu. Ningajoyini noma ngutiphi tetinhlangano takhe. Ningendi lutho lwaletintho leti lapha. Manje sewuvele ukubonile lobe unako cobo lwakho endasi lapha iminyaka lengamashumi lamane. Ufuna ukuhlala leminye iminyaka lengamashumi lamane? Nine bazalwane nifuna ukuchitha leminye iminyaka lengamashumi lamane eshelufini lebuhlelo. Niphikisana nemnakethu. Asivuke futhi siye ngale asiye eveni lesethembiso. Lapho sonke sethembiso encwadini sakho. IJordani isho kufa, ufanele ufe kuwele ucobo ngaphambi kokuthi wewele. Kunjalo, hamba uye laphaya. Bantu bahlala esimeni lesisivuvu. LeBhayibheli lasho njalo. Labo bazalwane ngephandle lapho entsabeni babusiswa bebane baphumelela. Yebo ke bebanenkumbi yokuthi badle imana levela ezulwini lebe ilungile. Kodwa bebasolo bangephandle kwesethembiso. Njengelibandla laseLaodicea nje, umnyaka welibandla lePentecostal, banetibusiso. Kodwa uNkulunkulu akasebentanga nabo. Bekangeke abayise even lelethenjisiwe. Ngoba bebangakalungiselelwa kuhamba. Bathe befika endzaweni lapho babona khona ukuthi bebafile emicabangweni yabo. Wase ke uNkulunkulu uyabathatha, uyabaweda. Manje ngesikhathi endlula ngasenzabeni ya-Isawu, wendlula ngasenhlanganweni, wendani na? Manje kwakuna Mowabi, impela Mowabi bekayinhlangano wathi utawendlula eveni lakhe. Ungasho lutho kuye. Ngimnika lokho. Manje wanika ema-Methodist indzawo yawo, wanika ema-Baptist indzawo yawo, unika tinhlangano tema-Pentecostal indzawo yato. Ungasho lutho kuto. Uvele nje wendlule ngakhona. Futhi uthi, sawubona mnakethu, sawubona. Kodwa Jakobe, sisendleleni yethu leya eJordani. Amen. Endleleni yethu leya eJordani. Uma bathi yebo ke manje lalela ini? Yebo ke akwendi mehluko ukuthi bathini. Wena uthi, ngiyabonga mnakethu, uNkulunkulu abe nawe mnakethu. Yendlula nje ngekuthula, ungasho lutho, kodwa qhubeka uye eJordani. Ngoba sikhuphukela kuyothatha live lelethenjisiwe. Linikwe thini? Kugcwala kwemandla uNkulunkulu. Jesu wathi, letintho lengitendako mine nani ndodenda. Bantu batama kutibuta kuthi kungani imibono netintho letinkulu letinemandla atendeki ebandleni nekuphilisa lokukhulu nakanjalo njalo. Nkulunkulu ufuna kwengamela libandla. Futhi sisemuva endasi lapha kulentsaba sihamba-hamba sithungeleda. Mhloboni yentsaba, intsaba yenhlangano. Oh manje awume kancane mina kethu Branham. Uthola ocha angisuye. Intsaba iseya, intsaba yaya Isawu, inhlangano yakhe lenkulu, na-Israel wathi kumbela intsaba. Bebasentsabeni nabo, kodwa ngalelinye lilanga uNkulunkulu wathi, shiya le ntsaba lena, ngitokuthatha ngikuyise ngale emathafeni. Ungeke uthole lutho kula magcuma, lamadzala langematshe lapha. Ungeke wente lutho loluhle. Finyelela ngaleya lapho ngingakubusisa khona ngelubisi neluju. Futhi uthululele etintweni letinhle taNkulunkulu kuwe. Futhi akucadulule. Ngulokho libandla lelikuthi ngakukusihlwa kushiya le ntsaba futhi liguquke liye enyakatho. Asishiye lokhu lokubanzako, timo letibophekile nje. Nine bazalwane be-assembly, nine bazalwane bakamunye, nine bazalwane belibandla laNkulunkulu, nine bazalwane. Besingekho yini lapha sikhathi lesithe ngalokwenele. Asikhohlwe kungaboni ngasolinye kwethu. Asihlanganise tinhlitiyo tethu ndzawonye, imikhono yethu ndzawonye, imitamo yethu ndzawonye, tinjongo tethu, tinhloso ndzawonye. Futhi siqhubekele eJordani. Futhi sibethelwe kule tintho leti. uthi siwelele eveni lelethenjisiwe lapho uNkulunkulu ethembisa kuhamba nathi futhi asibusise futhi asiphe lokuningi kakhulu lokucicimako. Ungeke wephule imifanekiso netithundi taNkulunkulu. Nguloko Israyeli lakwendile kukwemvelo, nguloko labakwendile kukwakamoya. Siyaconza ukuthi leto tinto tendeka ku-Israyeli manje tendekile ebandleni namuhla, njengoba nje tendeka ngaleso sikhathi. Sesitofika ekupheleni kwemgwaco manje, bazalwane. Sekusikhathi sekuthi kwendeke into letsite. Ngifuna kwewela iJordani, anifuni nini? Ngale evende sethembiso lapho singabona khona sibone tindlo letinhle, uNkulunkulu ube muhle kithi, asikhononi. Ngingephandle lapha nani, ngingaphandle lapha kuletindlo leti nani. Kodwa bazalwane, asihlanganise ndawonye futhi siye ngale, sifanele siye ngale. Joshua lomkhulu, moya longcwele, lowemukela sethembiso lesivela kuNkulunkulu, lowehlela kutosi ihola, akakaze akungabade. Joshua akazange akungabade, beka ngujenene waNkulunkulu. Loko kunjalo impela, beka ngujenene waNkulunkulu, futhi beka nguye lowahola abantwana. Futhi ngumoya loyingcwele lofanako, jenene waNkulunkulu. Lo kapteni lomkhulu lowema emasangweni aseJericho ngesikhathi Joshua enyuka. Lo kapteni lomkhulu lofanako jenene wethu ufuna kusiholela evendle sethembiso futhi nguye kuphela longakwenda. Tinhlangano tethu tingeke tikwende. Isho kanje inkosi, kumake lokho phansi. Kubekeni nje lokho encwadini yenu futhi nibone ukuthi lokho bekuqinisile yini noma cha. Inhlangano ayisoze yakuwelisa iyokugcina entsabeni ngqo, kodwa moya lwengcwele uthokuyisa evende sethembiso. Oh, animthanzi, animkholwa, anifuni kumkhonda. Oh, lokho tinhloso tenhlitiyo yami uma ngikwadi. Nkosi, ake ngibone Jesu, ake ngimbone kuphela, ake ngifinyelele ngephandle futhi ngithole wonke umnakethu wase-assembly lokhona. Ake ngifinyelele ngephandle futhi ngithole bazalwane bakamunye. Ake ngifinyelele ngephandle futhi ngithole libandla laNkulunkulu. Angifinyelele ngephandle futhi ngithole bonke laba labanye bazalwane noma ngabe babobani. Futhi ngithi bazalwane, bazalwane, asishiye lentsaba. Wotani e-Assemblies of God, wotani Church of God, wotani kini nine bakamunye, bakambili, na noma yini leningahle nibe ngiyo. Asihlanganise tinhlitiyo tethu ndzawonye, tinsuku tekulwa selwendlulile, asimashe siye eKhenani. Haleluya! Ngima elusenzeni lweJordani lolunetivunguvungu, kusihlwa ngekukholwa, futhi ngiphonsa liso leli langatelelako, evenda seKhenani lelihle naleli jabulisako. Lapho emafa ami akhona, oh ngubani lotokuta ahambe nami, ngiqonze kuleli ive lesethembiso. Uma kubita yonke into lesempilweni yami, wonke umngani, yonke lenye into, ngiqonze evende sethembiso. Niyafuna kuhamba, nifuna asime ngetinyawo tethu ke, umzuzwana nje.
On Jordan, stormy banks I stand and cast a wishful eye to Canaan, fair and happy land, where my possession lies.
Akamsantandla tenu manje nisalihlabela.
Oh.
asifuni lutho lolusiholako uNkulunkulu indvodzana abusa phakathi uthi uhlakata kusuke konke lokunye kungahlanyeli Oh sifuna kuhlangana naye anifuni kumbona na manje nine bakamunye bakambili bakamtsathu ema Methodist ema Baptist ema Assemblies nani nonke chawula nani sisahlabela lelo nichawulane lomunye nalomunye futhi nithi uNkulunkulu akubusise mnakethu ngisendleleni yami lebheke evende sethembiso ucukani ngoni chawulane Oh, akunendini nithi veni ngcono. Ake nginikhombise bengikulelinye lemahlelo ethu lagqamile. Cishe emavikini lamathathu lendlulile noma lamane. Kwendekani? Ngenda kubitele altar, toni letine noma letisihlanu tita titungeleta ialtar. Ngesikhathi ngenda ngathi ngabe ukhona lotofika futhi akhulekele labantu laba ebandleni lePentecostal. Kude umuntu lowetha ngathi labanye benu bangcwele ningetha yini nikhuleke bengikhandlekile ngathi engabe labanye benu labangcwele bangetha yini ngiyacela futhi bakhulekele labantu laba niyathi kuthini angikwatanga kubancenga kuthi bede ah oh mnakethu eminyakeni lengamashumi lamane lendlula lomunye wabo bekayoqala kuya ealtar kwakuyoba nemashumi lasihlanu ngakubo ngaphambi kokuthi befike lapho tinhlitiyo tabo tatiivutha emlilweni niyabona ukhuluma ngamabaptist ngitoniyisa ngalapha esifundeni saseKentucky kulelo bandla lelidzala lemissionary baptist emuva lapho uthi nje ababangi babophekile nje njengalabanye benu nine mabaptist langasenyakatho behlela ealtar bashayana emhlana baze bendlule bathola lokutsita endasi lapho yebo mnumzane futhi bengisendasi lapho kungesiko kathene emhlobisweni lapho gogo wami nabo bonke bangcwatshwe endasi lapho futhi bengishumayela ngankulunkulu eda umbhabhathiswa moya longcwele labo besifazane labadzala bajikitisa leto tigcoko letinzala telilanga futhi bamemeda emuva etulu lapho kulawo magcuma lapho bangakwathi ngisho ukuthola ungeke ukhone kuhambisa imoto emakhilomitha langamashumi lasihlanu ayo emuva kulawo magcuma lapho bantu labadzala bamemeda besifazane bona phansi nasetulu esilweni badumisa uNkulunkulu futhi bekunemfana lomdzala lomkhulu ngenda kubithela altar ngathi nako kulele gogo wami lomdzala ngephandle lapho ethuneni lowafa emikhonweni yami adumisa uNkulunkulu ngathi nangoke anti wami lomdzala lowanganga esihlathini ngeli hour lekufa kwakhe wase uthi yili ngitohlangana nawe ngesheya kwemfula ngaleya ngathi nangu alele alinzele loko kusa kwekuvuka haleluya ngathi uma noma ngimuphi wena lapha adone ngena Jesu uyakumema lomfana lomdzala emelapho nesigcoko sakhe ahlafuna ekugcineni kwaso kanjalo waphonsa sigcoko sakhe phansi wathi uNkulunkulu ngihawukele soni kwakukhona labangemashumi lamabili alabo bomake labadzala bamtungeletile ngaphambi kokuthi efike ngisho nase altar cishe emashumi lamabili noma emashumi lamathathu agijima enyukela ealtar lapho donke toni tigijimela ekhathi lapho futhi besifanele sidle lidina ngensimbi yelishumi nakunye nco futhi sidle cishe igabence yesithathu ngaleyo ntambama bakhala futhi bamemeta futhi badumisa uNkulunkulu futhi behla benyuka bathabula kulawo mahlathi bamemeta futhi badumisa uNkulunkulu ukhuluma ngePentecost kwakusebandleni leMissionary Baptist ngita ngalapha ngo ebandleni lePentecostal netoni tithulula tinhlitiyo tato titungelete ialtar futhi angakhona ngisho ukuncenga njengenceku yaKristu umuntu lodzide kuthi ethe futhi aguqe ngakubo Ngabe sengilahlekelwe ingcondo yami ngabe kukhona lokungalungi ngami na ngabuta umkami ngathi sithando ngitshele ukuthi yini indzaba ngabuta umnakethu mo bafundise ngabe sengiyahlanya yini ngabe lelivi leli yini indzaba unekufunda lokunenga kakhulu njengoba Agrippa asho kuPawulo kwangihlanyisa na ngathi cha mnumzane cha mnumzane umuntu lothite ufanele akumele lomkhulu umfundisi logcamile wathi kimi kungesiko kaThemba wathi mina kethu Branham ngiyakukholwa ukuthi ungumuntu waNkulunkulu kodwa ake ngibeke tandla tami ethi kwakho futhi ngikukhulekele ugceka abantu kakhulu ngathi mina kethu uyakholwa ukuthi lokho kunjalo wathi cha kodwa lo akusiwo umsebenzi wakho wathi umsebenzi wakho ukuthi ukhulekele labagulako ngathi ngumbhetho cha mnumzane uNkulunkulu akaphani nje tiphiwo kutototisela tinhlandi nemalofu cha mnumzane ukunika tipho kumemetela inkululeko futhi ushumayele livangeli kunjalo futhi ngathi uma ngingakwendi nguba ndoda okwenda ngathi ungeke ngoba uneluhlelo loluningi kakhulu ukuthi usekele anginalutho lengingalusekela ngaphandle kwelibhayibheli lami namoya longcwele loshumayelako haleluya luthume uNkulunkulu ngiyajabula kuba yipentecostal ngifuna wonke umuntu athi ukuthi ngiyipentecostal ngemukela moya longcwele hayi inhlangano yemapentecostal lekhashane nami ngiyipentecostal ngelwati Jesu Kristu ungumsindisi wami ngiyamthanza akukho lutho kimi indoda yinye lenkulu yenhlangano lenkulu yathi mina kethu Branham uma nje utongcemphetisa ngetinto letimbalwa sitokundizisela kuleti mgcoka tinhloko hovisi letinhlangano emhlabeni jikelele etindizeni tethu futhi sikuvumele ushumayele uma nje ungeta futhi ujoyine kanye nathi ngathi lihlazo kuwe indoda lene sithundi nekuhlonishwa ngetiqhuti ebudokotela bekatocela inceke yaNkulunkulu ukuthi incembetise evini lakhe ngathi uma ngineliphutha khona ke thathani imibhalo ningikhombise lapho ngineliphutha khona ngathi uNkulunkulu bewungayenda kanjani into lenjengaleyo mina kethu wakhothamisa inhloko yakhe wathi ngikholwa ukuthi uyindoda yaNkulunkulu wathi umkami ngabe wafa eminyakeni lendlula bekaludzaba lwemdlavuza lolubi kwendlula konke lengake ngalubona wathi wamkhuluma futhi wambitha etethamelini kanjalo ngamoya longcwele wathi ngiyakholwa ngase ngithi khona ke ungicela ngincemphetise lokho akushayi emithanjeni yami cha mnumzane ngitohlala nelivi uma ngifa epulpiti nguleyo ndlela bobabe bethu labenda ngayo lokho bahlala evini laNkulunkulu akunandzaba uma kukuhlinza futhi kuhlubule sikhumba kuwe hlala lapho noma kanjani Ngiyatibuta ngekuthula nemculo udlala uma uthanda thathe ngiconze even lelethenjisiwe ngabe sikhona soni ekhathi lapha lesingathi lutho ngaloko lele ngikhuluma ngako kodwa noko ukukholwa ukuthi kuliqiniso ukuthi Jesu Kristu uyindodana yaNkulunkulu ukuthi lulaka laNkulunkulu lwathululelwa eti kwakhe futhi wafa eCalvary kufa kwesoni kuthatha indzawo yakho wafa kufa kwakho eCalvary futhi kuphela ngukuye la ungasindiswa khona futhi usengakakwendi namanje ngitoni memela kule altar Wotani lapha manje futhi nibuyisane naNkulunkulu ngaKristu. Uma ulilunga lelibandla awathi lutho ngaphandle kwenhlangano yakho. Naloku nje kungahle kube yiPentecostal, naloku nje kungahle kube yiMethodist, iBaptist, iCatholic, libandla lemthetho lemaJuda, umGreek noma ngabe yini lo ngaba ngiyo. Futhi awathi lutho ngaphandle kwenhlangano yakho. Awukaze uhlangane nendo letsite ngutalwa lokusha lokuguculile. Futhi kwakwenta waphila. Ungancemphetisi ngetindoda elive awufundi lutho oluphathelene nelive awufuni ukuthi ihlanganisa ngalutho nalo ufile kuko futhi ufuna ukuphila kuKristu uma usengakasemukeli leso sendakalo namanje ungeta lapha ealtari sisahlabela futhi uma ungenaye moya longcwele futhi ufuna ukwemukela moya longcwele ningeta yini ealtari futhi nime lapha sisahlabela futhi nonke ninetihambi lofuna kujoyinana nathi futhi ngekukholwa nemusa waNkulunkulu uya nga 7 lesethembiso uhlabele nami manje kulungile. Ngiyakumema wodwa ngiloko kuphela lengingakwenda.
God bless you, brother.
Ngifuna kunitshela sisahlabela lengoma ibengimile emakhulu lasihlane eJeffersonville eminyakeni lengemashumi lamathathu nakunye lendlula imvuselelo yami yokuqala ngihlabela ngima elusenzeni lweJordani lolunetivungu-vungu futhi ngiphonsa liso lelilangatelelako heaven lasekhenani lelihle nalelijabulisako lapho emafa ami akhona khona futhi ngaphuma ngibhabhathisa emakhulu lasihlanu ngaleyo nzambama njengemshumayeli weMissionary Baptist umuntu welishumi nesikhombisa lengambhabhathisa khona masinyane njengeva indlo letsite ithi buka etulu futhi ngabuka futhi naku kufika leyo nsika yemlilo ishaya indingilizi yehla ivela ezulwini wema ngo ngalapho bengikhona wase uthi njengaJohane umbhabhathisi wathunyela kwendlulela kufika kwekuqala kwaKristu umlayeto wakho utokwendlulela kubuya kwesibili kwaKristu ngesikhathi umshumayeli waseBaptist angihleka lokho kwaya kuAssociated Press ukukhanya lokungcwele kubonakala etukwemfundisi ngesikhathi babhabhathisa Gonge kwenyukele eCanada nakuyo yonke lenye indzawo kwaya kuAssociated Press emakhulu netinkulungwane tebantu takubona ubukeni namuhla mnakethu bukani sethembiso sayo sicinisile ngima elusenzeni lweJordani lolunetivungu-vungu uthi ngiphonsa liso lelilangatelelako bese kulelihlane sikhathi lesithe ngalokwenele asiye nga 7 lasethembiso naku kumele licembu lebantu ngalapha lifuna uNkulunkulu lifuna uNkulunkulu lifuna kuya heaven lelethenjisiwe angathi manje kulabanye benu bafundisi labanye benu bazalwane lonemthwalo enhlitweni yenu ngemphefumulo lolahlekile utokuma ngalapha nabo nine lenisafuna kusale nemukela Kristu ningeta yini nende indlela yenu yenyukele ngalapha nani nime nitungelete ialtar lamadvotsa nebesifazane bafana nemantombatana balapha kwemukela Kristu njengemsindisi wabo uma nifuna sisahlabela futhi ngima elusenzeni lweJordani lolunetivungu-vungu futhi ngiphonsa liso lami lelilangatelelako Mose wasukuma lapho futhi wabuka ngale even lesethembiso inhlangano walelwa ukuthi ahambe ngoba wendela phansi uNkulunkulu kodwa Joshua wathatha tindzaba taNkulunkulu futhi wamasha wawelela even lesethembiso umusa kaNkulunkulu utosiphumelelisa mnakethu Ningeta yini bantu labasha labadzala noma ngabe ngubani leni ngaba nguye ni joinane ne manje wonke umuntu akahloniphe ngekutithoba umzuzu ngifuna kukhuluma nalabantu laba lapha bangani bami labathandzekako kusihlwa into letsite beyifanele ikhulume nani kwenda loku kume Jesu wathi konke lokho babe langiphe kona utawuta kimi futhi loyo lota kimi angiyuze ngimlahlele ngephandle loyo lova emavi ami futhi akholwe ngulongithumile unekuphila lokuphakathe sinye kuphela simo sekuphila lokuphakathe kuphila lokuphakathe naloko kuphila kwaNkulunkulu izowi ngenxa yokuthi uphakamile esitulweni sakho futhi wenyukela lapha kukhombise ukuthi lomunye umoya yonke leminyaka lobe usephutheni into letsite ime ngakuwe kusihlwa futhi yathi uneliphutha lowo bekungumoya loyingcwele mani wotha ngembili futhi wakwenda loyo loyongivuma embi kwabantu yena ngiyomvuma embi kwababe wami netingelosi letingcwele leso sethembiso sakhe angeke asibuyisele emuva sethembiso sakhe kude kubuyisela emuva kuso ulapha kukunika ngenxa yekuthi umendele sincumo utokumela ngalolo suku wathatha indzawo yakho manje uyavuma ukuthi uneliphutha futhi utakuye ngemusa akukho lutho nhlobo longalwenta ngaphandle kwekukholwa nguye futhi wemukele lokho uNkulunkulu lakunikethe kona leyo insinziso umbulani lalelani livi lakhe Johane longcwele 5:24 loyo lova emavi ami futhi akholwe ngulongithumile unekuphila lokuphakathe manje uNkulunkulu wakugucula leyo ingcenye yamoya loyingcwele lekugucukile ingcenye lelandzelako yamoya loyingcwele iyakungcwelisa ikhiphe konke kungcola kuwe ingcenye yesithathu yamoya loyingcwele ikupaphathisela emtimbeni khona ke ugcwaliswe ngamoya loyingcwele nemandla aNkulunkulu kungako nime lapha kusihlwa ngoba nithatha sinqumo senu sekucala kwemukela Kristu njengemsindisi wenu manje ngifuna tetsameli tikhothamise inhloko tato babe wethu losezulwini labantu laba labeme lapha banemahloni ngetimpilo tabo letendlulile beme lapha ngoba baliva liphimbo lakho lithi bebasepuseni futhi bethe bathokuthatha njengemsindisi loqondene nabo beme lapha ngaphansi kwesigaba sekulungisiswa ngakho ke njengalokhu sesilungisisiwe ngekukholwa sinekuthula naNkulunkulu ngenkosi yethu Jesu Kristu ngiyakukholwa Nkosi ngikholwa ukuthi emave akho aqinisile futhi njengoba ngimile kusihlwa njengenceku yakho lomunye wabo lonxusela labantu laba futhi ngibuyisela enkumbulweni yakho lo akusho naba basukuma esitulweni sabo futhi benyukela lapha ngoba bebaculisekile ukuthi bewindvodzana yaNkulunkulu futhi wafela tonotabo futhi bafuna umusa wakho lothethelelako bekuyoba yindvo lengenakwendeka kubo ukuthi bangakwemukela wakwethembisa kwabo bayakukholwa bethe kutofakaza ngako wena wathi loyo lonemahloni ngawe embi kwabantu ungaba nemahloni ngabo embi kwababa netingelosi letingcwele kodwa loyo ngivuma embi kwabantu yena ngiyomvuma embi kwababa wami netingelosi letingcwele Nkosi sebakho bebaculisekile ukuthi bebaneliphutha basukuma lapha ngelivi laNkulunkulu kufakaza ukuthi baneliphutha futhi bafuna ukuthethelelwa nginxusela imiphefumulo yabo Nkosi ngibanikela kuwe babe bayimihlomelo yelivi lakho lelalahla impilo yabo lenesono futhi bethe kutokwemukela njengemsindisi loqondene nabo nginxusa kuwe sethembiso sakho kubuyiselwa enkumbulweni ukuthi washo ukuthi loyo lova emave ami futhi akholwe ngilongithumile unekuphila lokuphakathe manje bemukela livi lakho bathi sola ngetono tabo futhi babonakalise lokufanako futhi bakubonakalisa ngekuthatha sinqumo sakho kusihlwa babe ngikhulekela ukuthi utobapha umbhaphathizi womoya longcwele ngcwelisa imiphefumulo yabo futhi ubende tidalwa letinsha kuKristu ngibanikela kuwe egameni lendvodzana yakho lethandzekako lowabhadala imbadalo kubahlenga sebakho luthando tiphiwo oNkulunkulu Jesu wathi akekho longabahlwitha esandleni sababe wami akekho lomkhulu kunaye futhi basethandleni kaNkulunkulu manje netinhloko tethu tikhotseme nalaba labetha altar akukho lutho longalwenda awudzingi ukuthi uve lutho Jesu azange athi ukuvile na wathi ukukholiwe na uyakholwa impela manje ukuthi esimeni sesono lobe ungiso ukuthi wena into letsite igculisekile ukuthi ve usephutheni buta lapha etikwesisekelo telivi lankulunkulu lela kwethembisa uma beningavuma tonotenu bekafanele nje kubathethelela futhi manje ulahla tonota yakho futhi uyamemukela njengemsindisi loconzene uma uthandza netinhloko tenu tikhotseme phakamisani tandla tenu nonke ealtari lenime lapha manje memukeleni njengemsindisi loconzene nani likhulu lemapercent wonke umuntu akabongwe nkulunkulu manje nginibita ngemakristu emakholwa takhamiti lethi bafote mbuso egameni la Jesu Kristu ngitonicela ukuthi ningentele lokutsite ngifuna nine nikwentele lelo kamelo lelincane lapho lithi likamelo lemkhuleko ngifuna nente indlela yenu nigege ngakulolu hlangothi futhi niye ngalapho ngisenda lolunye lubito hamba uye lapha ya futhi ukhuleke lapho sitohlangana nawe khona emizuzweni lembalwa nje hamba uye lapha ya futhi uguqe phansi futhi uthi ngiyakubonga Nkosi Jesu ngekusindzisa umphefumulo wami ngiyamkholwa uNkulunkulu khona lapho utonigcwalisa ngamoya longcwele khona lapho ekamelweni hamba ngqo ngalendlela njengoba lomunye webanakethu atokuhola manje ngesikhathi laba basawelela lapho nebafundisi manje ngalolu lolutsaba hamba nabo labantu laba bemukela Kristu njengemsindisi loconzene nabo manje kini nine lenifuna umbhabhathiswa moya longcwele ningetha ngembili ngalesikhathi lesi hambani niye embili manje sisahlabela lesinye futhi sikhathi uthi mnakethu Branham bengilangatelela moya longcwele iminyaka kodwa angaze ngiwemukele Yenyukela lapha uma ningikholwa ukuthi ngiyinceku yakhe uma nikholwa ukuthi nginitshela liqiniso wotani lapha ake nginikhulekele umkhuleko unjinja tindlo wenda tidalwa letinsha uma uqotho mbamba wota ngembili manje sisahlabela Wonke lowo longenaye emoya longcwele nginibita egameni la Kristu wotani ngembili Ngabe uqotho ngabe ngibo bonke laba kulesakhiwo longenawo umbhabhathiswa moya longcwele Nakethu tsatse ungakwenda kanjani ngaphansi kwemfutho lonjalo wamoya lwengcwele ufike endzaweni ukuthi awunawo moya lwengcwele futhi ungeke umele umkhuleko na ungakulindzela kanjani kuphiliswa uma ungeke ngisho uthole umphefumulo wakho ukuthi uphiliswe ekungakholwini kwemukela moya lwengcwele utoke kwemukele kanjani kuphiliswa kwaNkuluNkulu kwemtimba wakho ungeke weta na Uyamenywa bazalwane botsatse takhamiti leti bafo lese bavele bamemukele Kristu njengemsindisi wenu ngabe nifuna umbhabhathiswa moya longcwele na kulungile ngifuna labanye benu bantu lababantu labalungile lona moya longcwele wotani lapha futhi nibeke tandla eti kwa labantu laba sisaba khulekela wotani ngembili manje beka intandla tenu eti kwa lomunye emuva lapho lona moya loyingcwele labanye benu banakethu labashumayelako yenyukela lapha beka tandla eti kwa labantu laba njenga labamelele uNkulunkulu akubusise mnakethu Jini kubeka ngqo wota ngqo ngembili mzalwane wotani ngalapha ngqo futhi nibeke tandla eti kwa labantu laba sisakhuleka lokho kuhle wota mnakethu Fred lokho kuhle qhubeka ngqo haleluya Baba wethu lo sezulwini labantu laba bafuna umbhabhathiswa moya longcwele bakhathele ngulamagrebisi bafuna lubisi luju bafuna kuya even lelethenjisiwe ngikhuleka kuwe Nkosi ngayo yonke inhlitiyo yami njengoba emadoda abeketandla eti kwalomunye nalomunye ukuthi egameni la Jesu Kristu ukuthi utobapha umbhabhathiswa moya longcwele siphe kona Nkosi umkhuleko wekukholwa utokwenta lokhu siyati Sibethula kuwe egameni la Jesu kwentela inkhathimulo yaNkulunkulu. Amen. Amen. Kunjalo. wonke lofuna kuphilisa kwaNkulunkulu akamsantandla tena, wonke lofuna kuphiliswa akamsantandla tena. Manje lomunye beka tandla takho etikwabo ngephandle lapho, beka ntandla tena etikwalomunye nalomunye. Naku lapho sikhona, kulekela nani lomunye nalomunye. Bophelelekile even lesethembiso, sonke sethembiso uNkulunkulu lasenda. Babe losezulwini laba bakho, ngibethula kuwe Nkosi. Philisa labagulako, ugcwalise ngamoya longwele labo labadzingako Nkosi. Ngibanikela kuwe Nkosi uNkulunkulu, umdali wemazulu nemihlaba manje, egameni laJesu.